Ngifuna ukuqala kunibonga ngamunye wenu enithole umlayezo ukuba kukhulekelwe unkosikazi kade egula kakhulu kakhulu besingazi ukuthi bekuyini futhi asazi ukuthi kwenzekini kungokuphalazwa kunzima nje futhi uquleke ngempela nomkhuhlane cishe uyikhulu nanhlanu udingeke agcinwe esongwe ngezingubo zokulala zika-ayisi ngakho kodwa useyaphila manje umkhuhlane awusekho wonke futhi usekahle ngakho ubuthakathake kabi ulahlekele cishe amaphawundi ayishumi ngethemba akana kulobu busuku ugwinye umthamo wakho uqala selokhu kwaba ngesonto ngakho kade egule kakhulu futhi sithembe inkosi ngaye futhi ivele nje yamphumelelisa manje sifuna ukunitshela ukuba niqhubeke nikhulekele ukuthi uzobuye abuyele emandleni akhe futhi manje lelivikezayo inkosi Thanda ngifanele ngiye eMiami umngane wami umdala futhi Boswell uya ekhaya futhi useseduze kweminyaka ikhulu kudala manje futhi ungibizile wathi Brother Branham woza uzongibona khona masinye nje ukhona engifuna ukukutshela khona ngaphambi kokuba ngihambe futhi awu ngicabanga ukuthi ufuna ukungikhulekela futhi nje abeke izandla phezu kwami ngaphambi kokuba hambe niyazi futhi ngethemba ukuthi ngingaqeda izinsuku zami ngodumo njengo-FF Bosworth kuye yonke indoda engiyaziyo ezweni yonke indoda engike ngahlangana nayo ezweni ngikaze ngihlangane nendoda engangifisa kakhulu kuli kufana nayo njengo FF Bosworth njengo mfundisi engikuqondile angikaze ngizwe yedwa umuntu umhlabajikelele nomaphi oke enze isitatimende sisodwa ngo FF Bosworth ngaphandle kokuthi ngakho konke impela nje wayengomkhristu futhi yonke into mfowethu wangempela kwehlukana kusishiyela amanyathelo ezihlabathini zesikhathi ungumfo wethu wesibangaliso futhi usemdala ngempela manje sesendlela ekhulwini ngakho useya ekhaya nje yilokho kuphela futhi ungitshelile ubazi ukuthi ubesezohamba futhi nje ubelindile uthe isikhathi sakhe esimnandi kwedlula zonke sokuphila sikhona manje lapho elindile nje kodwa wathi ubeyokwazi ukuthi ubesezohamba ngathi ngifanele ngiye eMichigan kuleli viki futhi Bosworth wayesethi awu ungakwenzi ukube izikhathi eside kakhulu futhi Branham ngeke ngisahlala isikhathi eside ngiya ngokuba buthakathaka ngaso sonke isikhathi ngakho bengumngane omkhulu kimi hayi ukwehla manje uma ngidingeka ukuba ngindize ngehle ngizondiza ngibuye futhi mhlawumbe ngibuyele okungenani iyangesonto ebusuku uma kungenjalo awu khona-ke ngiyofanele ngishayele futhi kungangithatha isikhathi esidana futhi ngikhulekele umfoti Bosworth ngikhulekele nje ukuthi uNkulunkulu futhi ngenkathi thatha ukhokho omdala ukuthi nje uzothumela inqola yomlilo bese iyamqukula nabo ngiyamthanda ube njengoba bayi kimi engeyindoda endala yena nomfoti uStuart ngingithi ukubavuna abantu abadala ngiyabathanda futhi umfoti uStuart omdala waye kulala kanjalo naye kusobala umfoti uStuart wayengemdala kangako akecabangi njengomfoti Bosworth futhi khulekelani umfoti Bosworth yonke into ayisize ezimbali ngasendaweni kodwa kuku udinga imikhuleko yenu kodwa hayi kakhulu engeyalutho kodwa nje eyakhe ukuthi uNkulunkulu uzomvumela ahambe ngokuthula manje bese kuthi ke sifuna ukukhumbula futhi ukuthi kusasa inkosi Thanda singcwaba omunye wabangani bethu wakuleli bandla umfowethu Saul Coates ubelapha izikhathi eziningana wasebenza eposini iminyaka futhi ufele ngalo esibhedlela i-veterians ngobunye ubusuku Brother Cox nami saya ngalo kuyobona futhi wayene phansi impela futhi akasekho manje umKristu futhi sizomngcwaba kusukela kwaCoats Funeral Home kusasantambama ngelokuqala ngqo futhi Neville nami usithulanga abathathu baka Neville bazobe becula futhi sizobe sehlukanisa izinkonzo umfowethu Neville nami okungukuthi bengingazi ngenkathi senza amalungiselelo ukuthi nje yini futhi ngenxa kaMita futhi ngakho manje-ke umngcwabo wakhe uzoba kusasantambama ngelokuqala ngqo kwaCoats Funeral Home bese kuthi ngele sibili ngqo ngolwesihlanu umnumzane Wheeler sasimbiza ngopod Wheeler uyi ngiyakhohlwa ngempela ukuthi iyakhe yangempela futhi niyazi ngikubonile nje ephepheni futhi bengingazi ukuthi bekungubani ngaze ngathola bengumakhelane wethu iminyaka futhi usanda kushona nje bekhona lapha phambi kwendlu yokukhonzela ngobunye ubusuku futhi ngangizama ukumngenisa endlini yokukhonzela ngobunye ubusuku cishe emavikini amathathu edlule uhamba khona lapho futhi nje ngizama ukumgqoka ukuba yeze endlini yokukhonzela angicabangi ukuthi waye endlini yokukhonzela noma waba nomsebenzi awufundele wanoma yiluphi uhlobo nokho unomfana kumshumayelo webaptist kodwa wayengena umsebenzi awufundele ngokwazi kwami ngawo futhi usihambile manje uhlangabezana nenkulunkulu ngakho lokho kuzoba ngolwesihlanu ntambama ngelesibili nqo kwakhuthi funeral home kanti futhi umfowethu neville bazobe becula nakulowo mngcwabo lapho futhi ngakho uma noma yimuphi wenu ofuna ukwethemela izinkonzo lokho kukusasa ngelesibili noma kusasa ngelokuqala ngicabanga ukuthi lokho kuqinisile akunjalo umfowethu na futhi elesibili enye unjalo na elesibili kwakhuthi funeral home Imagine sele kuseni ngomgqibelo kuzoba ukusakazwa umfowethu Neville cishe kuzonadisa ngaleyo nkathi nje lokho uma singaba nenkonzo yokuphikisa yangesonto kusuku noma ngaleso sikhathi esiyobuya ngaso uma ngindizela izansi Florida ukuyobona umfowethu Boswell ngazi nje ukuthi ngizosuka kanjani kuyo ngomngane omdala othandeka kangaka ukuthi cishe izikhathi zethu zokugcina ukuba sihlangane uma inkosi ikuvumela kulomhlaba futhi angazi noma ngingi ngasuka kuye masinya noma cha ukuthi ngifuna ukuthela kuye kodwa uyazi ukuthi kunjani unezinye izinto ofanele uzenze manje kunesitatemende sisonto engifuna ukusisho lapha bengakabi baningi kakhulu nabantu abangabangani bami ngiyajabula ukubona uDadewethu Smith lapho ngokuqala ngimbonile esikaleni eside kunjani uDadewethu Smith unyaka hey ngikhona ukuthi ngikhona ukukubona ePenton Harbor ngethemba ukwenyukela lapho ngesikhathi lokho kuze ngikhole ukuthi ngigcina ukukubona ngokusenkonzweni yomncwabo eluzivile futhi ngimkhumbula kahle kakhulu uDeryl Smith ukuthi sakwenza kanjani ngangivamise ukuza bese ngimgibeyisa etrakini uma sizokwehlela endlini yokukhonzela itshele kudala lamalahle lilenga lapho emva kwalo nomatikadi bebhakuza phansi phezulu futhi kumakhaza futhi mina unyawo lulodwa luhlezi ngaphandle ohe A lot of water's passed. Ngabe manje idlule phansi emfuleni kusukela lapho uDadewethu Smith yebo umnumzane awu siyayibonga inkosi ngalezo zinkumbulo eziligugu futhi sizamthanda Inde yodwa omunye ngathi abangale ngobusuku ngangikhuluma nomfowethu Fleeman phandle lapha emgwaqweni futhi ngesinye isikhathi omunye wayethi ukuthi ingaphela nje inkonzo yini yenza futhi Branham Mavela soka hambe nje na Nakho kuyikho mkami yedwa niyabo futhi uma sengiqoqa ngiyoxoxa hafu busuku futhi nango ehlezi lapho yedwa esikhathi esiningi kakhulu futhi ingane leso sizathu ngijaha ukuba ngibuyele kuyo niyabo esikhathini sasebusuku ngoba ngiyaxoxa ngixoxa isikhathi eside ngiyoxoxa kulo uhafu wehora ngikwazi nje ukuhamba bese ngiyitshe njani kulo busuku na unjani na unjani na ngikwenzi lokho ngivele ngime nje bese ngiyaxoxa nomunye bese xoxa ngene thize bese ngiba lapho uhafwe hora nebo futhi ingakho uyahlala futhi alinde njalo njalo futhi ingakho kunjalo bengingafuni nje ukuba nicabange ukuthi bekungoba bengingafuni ukubonana nabangani bami futhi ngibaxawule futhi ngizokalisa inhlanyelo yethu kanjalo njalo kodwa bekuwudaba nje lalolu hlobo ngakho manje wonke umuntu akabe semkhulekweni wabagulayo nabahluphekile no nkosikazi Harvey ubuye yonke nonkathazo yelulama yomnumzane futhi angiboni mina manje kungahle kube khona ngokwazi kwami omunye udokotela lapha futhi uma nginephutha phezu kwalomsamo uNkulunkulu angithethelela kodwa ngikhole ukuthi uNkulunkulu uzobabeka icala labo dokotela ngalokho abakwenzile kwesifazane ngiyakholela kodokotela ngiyakholela emithini impela ngiyakukholwa ngicabanga ukuthi uNkulunkulu abathumela lapha kuba basisize ngokufanayo nje njengoba athumela umakhenika bezimoto kanjalo njalo kodwa lowo wesifazane omncane udokotela wayemlalisa emuva wayesethi wayecela umdlavuza ayikho into engenziwa umama omncane wesigejane sabantwana Ngiyethela kuye futhi ngaza ngomchazela ukuthi kukanjani ngomkhuleko futhi ingowesifazane osemncane cishe onamashumi amabili nanhlanu nokuthi uNkulunkulu wayiphilisa kanjani ingane yakhe encane ubizwa ngokuthi ingane esimingaliso ngale siphendlela sabantwana manje kwisifo solwembu lobuchopho nangesimo sibi kabi kanjalo somfo omncane ayikuzo nenkosi yayiphilisa kona manjalo nje bona odokotela abaqondanga ngiyethela kuNkosikazi Harvey ngasebenzi manje nkosikazi Harvey odokotela ngiyabingelela sebe kudelile na yebo umnumzane ku nomyeni wakhe wathi yebo ayikho into engenziwa usegcwele nje umdlavuza ngokupheleleyo ngathi awu manje esifuna ukukwenza ukukholwa uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uzophilisa iphilisa wena bese ngithi ukuthi kwenzeka kanjani umdlavuza ungase ungasuki masinyane kodwa uma sikhuleka kodwa ukuphila komdlavuza buyasuka ungahle ugule sikashana nokho futhi ngathi ungahle uthole ukuba ngcono masinyane ngase ngithi bese kuthi emva kwezinsuku ezimbala ungahle ugule kakhulu kunasekuqaleni kodwa ngathi kufanele ubeke ukukhola kwakho kumelane nomdlavuza ngathi uma umdlavuza uphila wena uyafa uma umdlavuza ufa wena uyaphila ngase ngithi manje sizokhuleka ngizakuleka futhi ngabo bonke bomfakazi obubonakala engibubonile kunikwe wathinta umzimbo wesifazane futhi masinyane wabangcono wawela uyobona umama wami wayehamba hamba evakashela kumakhelwane ngathi eseso sizile lonjalo akasenazinsuku wasikuthi ke emva cishe kwezinsuku ezintathu waqala ukugula futhi kwaseke kutholakala ukuthi idolobha lathi bazokhokha izikweletu sikadokotela uma udokotela bezowuhlinza kuthi manje uma nginephutha kunikele ngithethelele kodwa bathatha lowo mama osemncane benza ukuhlolwa ukuhlinzwa ngaye bamkhiphela lapho base bethatha ngisho nezibilini zakhe esiswini sakhe naye yonke into bathatha kokubili ingxenye yomshobingo nesibilini base bekudlokodla emacaleni futhi wayesetafuleni lokuhlinzela amahora ayisishiya galolunye nento unesi wathi wakubuke eka njengesibayana sokuhlabela lapho babephose ingaphakathi lakhe ndawo zonke futhi bafaka isibeletho seplastiki namashubi plastiki lokho kusobala kodwa kuyiqiniso nezibilini zeplastiki nezinto ezinjalo base bemshiya usifazane lele kulobo ucayi mama umncane ngithi ngindlela yami yokucabanga labo dokotela unecala lokubulala Wabatshela wathi imfoti uBrenemo ngikhulekela wayesethi sizokholwa ukuthi okumdlavuza wethu ukuthi umdlavuza ufile wathi nginezindaba ngawo umdlavuza wakho uyaphila wenza kusho kanjani na wawungaphakathi akukho x-ray ebonakalisa ingaphakathi engakusho umdlavuza uyi ungeke wawusho umdlavuza nge-x-ray uyinyama oqobolwayo ungeke wawubona yinye kuphela into engenziwa abagawule ukokwesifazane futhi bamsike izicubo yilokho kuphela manje kuba kwakukade kungumama omncane ngangiyomdedela vivinyo ukukholwa kwakhe kuNkulunkulu esikhundleni sokwenza ukuhlolwa kuhlinzwa ngomuntu njalo manje uma nginephutha uma nginenjongo engalungile ngifuna uNkulunkulu angithethelele nebo isizathu angifuni nicaba ngokuthi angikholelwe kuhlinzweni noma angikholelwa kodokotela nezinto lokho kulungile kodwa ngicabanga ukuthi ubufanele wazi ukuthi wenzani ngaphambi kokuba umbe kulowo muntu ungabasebenziseli nje ukuhlola kanjalo njalo futhi manje kusobala angeke aphila yiloko kuphela uma iphila kuzoba ngempela ngesinye sezimangaliso ezinkulu kunazo zonke sake senzeka Nikathi esifazane buka phansi futhi wabona ukuthi izibilini zakhe ziseceleni nezinso zakhe zazifanele zisebenze kolunyuhla ngothi wavele washola kanje wedlula ngani kwakungesiyo into encane bandla yayingasekho futhi nje cishe umama nominyaka engamashumi amabili nambili noma amashumi amabili nanhlanu enabantwanyana abathathu noma abana afanele abakhulisa into edabukisa kakhulu engake ngayizwa empilweni yami ngathi ngendlela yami yokukucabanga udokotela unecala lo uma ethathele owesifazane ukuba nje ahlole ngaye ngoba nje idolobha lalizokukhokhela khona-ke akulungile kwakungafanele kuvunyelwe Ngiyakutshela mfowethu khona akusikho okungena kwenzeka futhi akungenzeka kanti futhi kuthembakala ukuthi kungenzeka ngoba ngiyamazi umuntu owayenqamuke ingalo eCalifornia nonke niyakulandela qobo lwakho ephepheni wakhulekelwa nale ngalo yayinqamuke ngenhla lapha isidlumile yehla kwaze kwathi iminwe yabhuma kuyo manje kwaya endelumlwaneni kwaya esihlakaleni kwaya esendleni nezingxenye zamaqupha wabuyela eminweni nebo kusengikho lokuthi umemezelo okholo inyanga ngayinge ngisho nangenkathi esenezandla zakhe esiphume kanje kwakhombisa lapho ingalo yakhe yanqamuka khona lapho eyahluma khona inyanga ngayinge ukuthi yiza kanjani cishe unyaka Impela kunjalo ngiyakholwa kuyinto engavamile niyabo kuyinto engavamile impela kanye ngasikathi ngikuzwile manje nomfuthi bozwethi wakhulekela owesifazane ngobunye busuku futhi nganginoyedwa emhlanganeni wami kodwa okamfowethu bozwethi waba ngaso lesi sikathi wami wathatha isikhashanyana ukuba akwenze wakhulekela owesifazane manje ngabufunde bofakazi bowesifazane wayenomdlavuza engenakhala wawudla ekhaya lakhe lasuka futhi ngokusa kulandelayo owesifazane wayesenekhala manje ngiyakwazi lokhu manje lowo okamfowethu bozwethi encwadini yakhe ethiwa uKristu umphilisi ngiyakholwa noma umlethi wenjabulo eyodwa manje kusebe bufakazi bowesifazane negamali lakhe nekheli futhi unomakhelwane nodokotela nayo yonke enye into okukufakazisa ukuthi kwenzeka manje Rock, Arkansas, no bunyo busuku ekamelweni ngangikhuleka lapho akusiyo iLittle Rock kodwa Richardsport ukuthi ngangikhuleka ngathi ngizohlala ngize ngikhulekele umuntu ukugcina ngangise emsamo izinsuku ezisishiyagalombili nobusuku nebo kwasekuthi ke futhi ngasekamelweni kwakukhona owesifazane wekayo wayephakamisa iduku lakhe kanje futhi ngangicabanga ukuthi wayekhala izinyembezi ngase ngithi oh ngiqekele kwakungelesibili noma lesithathu ngqo ekuseni ngathi ungakhali izinyembezi tata uNkulunkulu ungumphilisi wathi ngikhali izinyembezi futhi Branham walisusa wayengenakhala niyabo odokotela babethe uNdlovuza waze udle waze wayofika phansi ethenjeni elimhlophe babekhombisa futhi ngamkhulekela futhi ngicela inkosi kubamphilise futhi deyisha bavikela mani noma mahlalo kusukela ngalo nkathi ngangise Texarkana futhi kwakukhona mnumzane ohloniphekile egqoke kahle hlezi lapho wathi ngaba negama nje futhi kwanemna wathi nje angafika emsamo omunye wabangenisi wazama ukumenza thule ngathi awu ake sibone wathi yalikhona umbule lenenekazi elisincane la ngathi cha ba ngilikhumbule lathi uma ubuke lesi sithombe uzokukhumbula futhi wayengumhloli eTexarkana lo wabungu nina elekhala elishashasa elihlumile nje lilolongeke njengelinye manje lokho kukhumbisa ukuthi uNkulunkulu ngibonile kwenziwa manje uNkulunkulu wayengamenzela lokho unkosikazi Harvey omncane futhi ngikhulekela ukuthi uyakwenza ngokuba yinto encane bandla ayifuni ukuphila.
Now this man could not spawn or even select. He liked to die, like I told you, because the one go fishing didn't know what the Lord wanted for us. And the family were all the way to the Gulf of Mexico and had to come back because of a terrible storm. It wasn't even seeding far enough, but it did. For 4 days and nights, when we finally come back there, he was going to go on out to a lake out past the place, 19 miles out of Chattanooga. And then the axe from the trailer cut right straight in half and dropped him right down. My sister-in-law's house, where this person had been in the hospital there in Chattanooga. Well, we went up to see them. We prayed for the man. And God wonderfully restored where that man had no stomach, no bowels, and nothing down that front bill. And that God restored that man completely whole from him down. Now that's nothing.
Could you tell me to call anybody now?
Amen.
Kunjal, amen. Amen. Yebo lokho kuhle futhi yebo uzokwenza impela ungumphilisi.
Yes. Yes. Yes, brother. Amen. Sure.
Yebo, yebo, yebo mfowethu. Amen. Impela, ya ngizokuqiniseka. Futhi bengithemba ukuthi uNkulunkulu ukubuyisela khona ndodana ungasithatha usibuyisele muva ngqo futhi umkhombise kuyikho impela nje kungokobufakazi enkazimulweni kaNkulunkulu kulekela ukuthi uNkulunkulu uzokwenza uma enguNkulunkulu somandla angenza zonke izinto uma engenakuyenza zonke izinto akasuye uNkulunkulu somandla kukhona into eyasenza saba yini lokho esiyiko ngendlela esiyiyo kungenjalo sasiyobone nekhanda elifana nenyoni noma yinto fana naleyo uma wayengekho ungqondongqondo yemva kwethu kwenza kamunye nesimo kwenza umpokhi umphuphula isundu lo nokwehlukanisa phakathi kwazo ukuthi ziyini asenzi ne ezinye zinoboya nezinye zinezimpaphe nezinye zinezikhumba ukuthi wena niyabo ngqondongqondo emva kwalokho obusa lokho kuzobala uphethe izinto zonke ngezandla zakhe futhi iyaza ngenze izinto zonke futhi sizokukhulekela sizokhuleka
right we got yes ma'am it's all right great
but I know he's a prayer answering God and I know he's still here.
Amen.
Kuyikho sine. Yebo ma'am, lokhu kulungile qhubeka. Amen. Uyazi ngizamile ukucabanga dadewethu Sidna ngesinye isikhathi ngenkathi ngimi lapha ngikulolotsobo ngacabanga. Ngatshela mfuthu khothi ngathi angizokuzama ngisho noma yimiphi yaleyo mihlangano yokubona ukufihlakele zazi thabulekele. Wazi ukuthi lowo devil ungiluma kanjani ngasesiqwini dadewethu ukuthi ukwenza kanjani kanjani. Niyazi engitshela ngalokhu ukubona ukufihlakele. Lapha kwenzeka ngathola ukuthi uDade wami kaNkosikazi wuthi lapha ngangingagaze ngibone nayimuphi wabantu bakubo isikhathi sabo saphiliswa ngaleso sikhathi futhi wonke umuntu ngani niyazi iphesente elikhulu lalabo bantu laphiliswa futhi emva kweyinto ixakile manje uDade wabo ngangidle isapha naye ngoba ibusuku ngisho emavikini amabili ngaphambi kwalokho kusezansi lezi zinto abenza second act futhi ngiyazi nje unephimbo elinjengelikaNkosikazi wuthi futhi kwakungakhanyi kakhulu kabi futhi angezange ngimnake empeleni ngaxoxa kakhulu nomyeni wakhe wathola ukwehlukaniswa futhi saphuma sasesihlala phansi sadla futhi siyabuyela ngaxoxa nomyeni wakhe wasukuma wayesephuma noNkulunkulu ongumahluleli wami onesizotho uyazi ngimi ngakuleli pulpiti angezange ngimqonde lowo wesifazane kusukuthi ke emva kokuba inkonzo yokuphilisa isiphelile ngenze kubizela ealtare ukuba izoni ziphenduke futhi wayekade ongozidlayo kakhulu ngokumelana nalo futhi waphenduka futhi unikele yakhe kuKristu waphakamisa isandla sakhe ukuthi uzonikela impilo yakhe kuKristu futhi wayekhala izinyembezi emva kwalo lonke icobo selihambile ngenza kubizele kwami e-altare kanjalo njalo kwasekuthi ke kwase kwenzeka ngaphenduka futhi nako kwabakhona umbono ngase ngibona umfabo okwakungudade lona kwakungudade wabo nabo ndawonye futhi ngacabanga ukuthi kwakungumkatshali ngoba ngangazi ngihlezi etafuleni ngelinyilanga izansi lapho endlini kaTshali umkakho ngane into encanyana inkosi yangikhombise kathazo ayikade nayo futhi ngalo lelo hore inkosi yathi nomzimba wakhe uhlezi lapho etafuleni lakhe manje Tony lapho esesikhona ezansi lapho sahamba sayezingela izingejeje inkosi yathi nomzimba wakhe yaseyithatha lento ayedingeka ayigqoke konke yonke impilo yakhe isuke kuye nje ehlezi lapho yosifazana omncane njalo yedla aze ayofika kwelinye icopo letafula kodwa namhlanje ufika zungeze ngqo futhi agudluza isihlalo sakhe singene bese edla eduze kwami ngo wayengazi ukuthi ukuthi wayenzani umyeni wakhe ehlezi kanje nomfowethu Banks ehlezi lapho nathi sixoxa futhi wazogeza wayesethatha isihlalo sakhe wayesesibeka ngapha eceleni kwami futhi kwakungokwenhloso inkosi yakhombisa umbono khona lapho ngase ngibizela umyeni wakhe phandle ngoba kwakuyinkathazo yabesifazane ngiqala kumtshela ngokuthi kwenzekeni wathi futhi Branham kwenzeka ngaleyo ndlela impela kanjalo impela futhi lapho wamtshela nenkosi yamphilisa kulungile ke emva kokuba inkonzo siphelile ngobunye ubusuku nalona omunye utate ngabona lo Charles omncane nalona wesifazane bendawonye ngacabanga lowo kufanele ukuthi inkosikazi wakhe kodwa umkakhe unezinwele ezimhleshana nalona ongowesifazane nekhanda elimnyama futhi kwenzeka ngabona umbono osuka ngale khoneni ngapha futhi ehlezi lapho esula amehlo akhe nenkosi yakhombisa umbono emva kokuba waye ukubizela ialtare emva kokuba sekuphela umhlangano omkhulu yeke kuphila ukuyiswa kwabagulayo nokubizela ialtare kwakwenziwe nonkulunkulu walinda waze waphenduka futhi unikele impilo yakhe kuye wayesethikake futhi empilisa futhi wayekade izinkathazo zakhe zazimvuvu kalisile iminyaka futhi usehle kakhulu kangako naye yonke into izinyawo zakhe sezizashabana lapho konke kade kwedlule kuye uphoyizeni uphuma emzimbeni wakhe uzizwa engcono kunoma ake akuzwa eminyakeni niyabo nokuthi kwenza kanjani lokho inkosi kobusa wayo mangalisayo ngicabanga ukuthi kanjalo indaba ayinjalo tete wethu wuthi na nokuthi yenza kanjani emva uthini amaphondo esikhombise ngeviki oh ungunkulunkulu kanjalo na manje ngizonitshele sizathu sokuba ngisho kumfowethu neviki ngicabanga ukuthi mhlawumbe unomlayezo kulobo sokuthe qabo ubengenawo futhi nginemibuzo embala lapha oshiyiwe ngizizwe ngokwesimilo ngibophezelekile ukwehlela lapha futhi ngiphendule le mibuzo bese ke ngineminye futhi emibili noma emithathu mhlawumbe engeke ngiyithole kulobo busuku ngifuna ukukhombisa eminye ubusanda kufakwa nje uvela kumshumayeli umfowethu neviki nje noma uphila uyilethile nje kimi amele ina matshe sabuleni samashumi amabili na nye ishumi nesishiyagalolunye nelamashumi amabili na chaza izilo ezine zesambulo sesihlanu uqonde esesithupha akusiso isambulo sesihlanu ngesesithupha ngiyacabanga futhi angobani amalunga angamashumi amabili nane na yayisho ukuthini intambo ibomvu kagenesisi owamashumi amathathu nesishiyagalombili na zifanele zithunyelwe kuphi iziphiwo mayelana nokufa kofakazi ababili isambulo seshumi nanye na bayoba kupha abangcwele emva kokubusa eminyaka eyinkulungwane na futhi hlobolweni lomzimba bayoba nalo na singazehlulela kanjani izingelosi na nwele zini eziba ngezezingelosi zabasekorinte bokuqala na khuluma ngemihle lowo ngemihle mhlawumbe angizukufika kuyo kulobo busuku kodwa uma inkosi ithanda ngizozama ukuyithola ngesikhathi esilandelayo uma singenela lokho ngineminye emihle impela phakathi kulobo busuku ngakho sizokhuleka nje manje futhi sicele inkosi si ukuba sisize futhi singena kuyo ngqo kwelandelayo wo engamashumi amathathu nanhlanu imizuzu engamashumi amane
Now blessed heavenly father we are grateful to thee for all that thou hast
Manje baba osezulwini obusisiweyo siyakubonga ngakho konke lokho sizele khona futhi ukuyamangalisa kakhulu ukuthi umusa wakho ufinyelela phansi kithi ngiyacabanga manje ngobunye busuku naleso sithando sincane sami sikhule kakhulu futhi ufika enkundleni umkhuhlane wase uqala kunqamuka ngalo lelo hora futhi usuphele ngokuphelele manje ngiyakubonga Nesiyakuleka nje ukuthi uzobana lowo nalowo ucele sicela kulo msuku futhi sazi yokuncane kuze kufike ekhaya lethu Qobo ukuthi usho ukuthini umkhuleko omncane wo uNkulunkulu ini uba nguwe ngempela kanjani kanjani ngalelo hora lapho uDokotela yosuka hambe futhi athi angaze angekaze ngibone noma yini yenza njengakho bese ke inkosi uJesu ingene enkundleni wo uNkulunkulu unguwe ngempela kithi futhi sijabule kakhulu ngakho Sikhulekela ukuba usithethelele kuzo zonke izindlela zethu zokuvilapha nezindlela zethu eziwubula futhi sikhumbule nje Nkosi ukuthi siyinyama yomuntu ezweni elimnyama yize lobumnyama nesono nenxushunyushu futhi sibonga ngevele njengoba kakunjalo phezu kobuso bethu futhi sibona kuphela futhi sazi njengoba senza ngokubuntu lapha kodwa kulisuku lapho leyo vele sisuzwa siyokubona ubuso nobuso futhi sazi njengalokhu saziwa yilolo suku esilulangazelela siyakubonga baba manje ukuthi uzosisiza njengoba sizama ukwabela bantu izwi likaNkuluNkulu ngokwezicelo zabo susa konke ukukhula kithi siyakudinga Nkosi futhi sikhulekela ukuthi uzosipha khona masiphiwe umusa wakho omningi ngokuba sikucele egameni likaJesu amen manje kuphendulela imibuzo angisuye odlula bonke zweni niyazi kodwa ngizophendula nje ngakho ngonke kwazi kwami nanku engaqala ngawo ngobunye busuku futhi ngadingeka kuba ngime ngomoya munye thina zonke sabhaphathizwa emzimbeni kaKristu nonke niyakhumbula ukuthi lowo kwakungumbuzo engangikuwo manje lowo utholakala kusobala kwabaseKorinte bokuqala 12 ngesikhathi esisemukela ukuzalwa okusha lokhu kuyenzeka yilokhu ngabe lona ngubhaphathizo kamoya ongcwele noma ngabe kukhona umbhaphathizo wakamuva noma ngabe ukucwalisa na manje lapho ngumbuzo ngempela futhi besingachitha sonke isikhathi sethu esiseleyo kulowo ngo futhi kulobo busuku nakusasa busuku kanjalo njalo bekungamboza bekungathatha futhi kubophele ibhayibheli lonke ndawonye wonke umbhalo ufanele ubuphane ndawonye ngokufaneleyo kanye nawo wonke omunye umbhalo ebhayibhelini.
Briefly, plain as I know how.
Kana nje ukuzama ukuwenza bemfishane nje ucaca nje kubagazi ukuthi wenziwa kanjani khabo uma ukholwa enkosini uJesu Kristu kona ke unokuzalo kusha uma ukholwa enkosini wemukela umcabango omusha ukuphila okusha kodwa akusiyo umbhaphathizo kamoya ongcwele niyabo unokuzalo kusha uma ukholwa unokuphila okuphakade kuyisipho sikaNkulunkulu ophiwa sona ngomusa obukhosi ngokuvuma isipho uNkulunkulu
He that heareth my words and believeth on him that sent me hath
Ozamazi amakhole ngokujimileyo unokuphila kuphakade unokuphila okungune phakade lokho kuzalwa okusha uyaphenduka kusho ukuthi uyajikizwa kodwa ubhaphathizo kamoya ongcwele kufaka emzimbeni kaKristu uthobele iziphiwo zenkozo ukwenza ube ngokunye futhi komKristu ukufaka nje emzimbeni weziphiwo niyabo manje ngamoya munye kwabaseKorinte bokuqala 12 thina sonke sabhaphathizwa sibe mzimba munye manje kusho uPawulu kuneziphiwo ezihlukene futhi kulo mzimba iziphiwo zokomoya eziyisishiyagalolunye futhi kulo mzimba ufanele ubhaphathizelwe emzimbeni ukuze ube naso esinye salezi ziphiwo zifika nomzimba. Kodwa manje mayelana nokuba nokuphila kuphakade nokuba ngumKristu, uba ngumKristu ngomzuzwana ukholwa, manje lokho kusikho ukuzenzisa, lokho ngokukholwa ngeqiniso inkosi uJesu bese umemukela nje ngomsindiso oqondene nawe, uzalwa ngokusha khona lapho futhi nokuphila kuphakade, uNkulunkulu ufike angene kuwe.
Now watch, eternal life. Jesus said, he that heareth my word.
Manje bekusiza ukuphila kuphakade uJesu wathi ozamazi amakhole ngokujimileyo nokuphila kuphakade futhi akasayikuye kothululeni kodwa wedlulele kufeni wangena ekuphileni usuyisitelo sisha ngaso lesi sikhathi. Manje ke uPawulu wayehlangane nabanye balabo bantu yenhle ezenzweni zeshumi nasishiyagalolunye babenomshumayeli yenhle lapho wabe eyisazimthetho esiphendukileyo esikamalingu u-Apolo no-Apolo wayeyindoda enamandla emibhalweni futhi wayefakazisa ngemibhalo ukuthi uJesu wayengukristu niyabo. Manje bekuzani uPawulu ngezwi wayefakazisa ngezwi ukukhona kuvela ngokuzwa ukuze izwi oze izwi lamakhona ngokujimileyo nokuphila kungena phakade niyakujola na uPawulu ngezwi wayefakazisa nalawa ngokungamaKristu ayengabalandeli abafundi noApawulu wayefakazisa ngezwi ukuthi uJesu wayenguKristu futhi babenenjabulo enkulu futhi balemukela izwi lokho bazi kuphela umbhaphathizo kaJohane.
And when
Paul edlula emazweni angasendla aseEfeso ufumana laba bafundi wayesethi nimamukele yini umoya ongcwele lokhuni kholiwe nani yabo. Manje uma ukholwa uJesu wathi unokuphila kuphakade lokho ngokuzalwa okusha lokho ngokuphenduka kwakho uguquka kodwa ubhaphathizo ngamoya ongcwele ungamandla kaNkulunkulu obhaphathizelwe kuwo futhi uphansi kwalezi ziphiwo zokomoya ezisishiyagalolunye ukuba zisebenze ngawe njengokushumayela abavangeli abapostoli abelusi abaprofethi nazo zonke iziphiwo zomzimba zizongena kulokhu uma ubhaphathizelwe kulo mzimba futhi lokho yi awukwenzi ube ngokuwo ngamunye futhi umkhristu ukubeka njendaweni yena yona ndaweni kuba umoya okwenzayo ebandleni likankulunkulu ophilayo manje ndiyakujola na ndiyabo manje umbuzo uthi ake siwuphendule ngamunye ngamunye kunemibuzo emithathu ngamoya munye thina sonke saphaphathizwa sibe mzimba munye kakhristu lokhu kuqinisile kwabasekorinto bokuqala ishumini nambili bazonikeza impendulo kulokho kulungile ngaleso sikhathi zebukela ukuzalwa okusha lokhu kuyenzeka na ngabe lokho kungenkathi na ilokho abafuna ukukwazi yebo ngamoya munye qhaqa ngamoya munye thina sonke saphaphathizwa sibe mzimba munye yebo lokho akusikho ngenkathi ukuzalwa okusha kuqala ukuzalwa okusha kuqala ngenkathi ukholwa enkosini uJesu manje yebo akukho yini akukho neyode yilo manje lelani yini ongayenza ngaphandle kokukholwa na yini engengaphezulu ongayenza na yini ongayenza ngakho enye ngaphezulu kunokukholwa nje na ngitshele into eyodwa obungayenza akukho neyode into ongayenza engaphandle kokulikholwa manje uma noma yini efika ngaphandle kokukholwa kwakho kuyisona isenzo esingesakho qobo isenzo sikaNkulunkulu ngakho ke manje ububabe sizothi uma izikhathi eziningi-ningi ngibonile izikhathi eziningi abantu bemukela ubufakazi obubonakalayo bokuqala bokukhuluma ngezilimi njengomoya ongcwele futhi ngezinye izikhathi banyazisa abantu noma babashaye futhi babambambathe bethi kusho 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 niyazi baphindaphinde kama kusho 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 yabo kuyinto ozenzela yona wena futhi futhi akulutho ungahle uthole ukudideka kwezilimi ungahle uthole inqwaba yezinto namadlingozi kodwa uma noma yini ifika ngaphandle kokukhona lo kwakho kuqondene nawo kuzofanele kube yisipho sobuNkulunkulu sikaNkulunkulu siphiwa wena yabo futhi kamoya munye thina sonke zaphaphathizwa sibe mzimba munye lokho kuqinisile yabo umphaphathizo kamoya ongcwele uyisenzo esehlukile kuzalwelo kusho kukodwa ukuzalwa kukodwa kuphaphathizo kukodwa kulethela kuphila kuphakade okunye kukupha amandla kupha amandla kuphilele kuphakade yabo ukusebenza manje nikuthulile na okay kulungile manje nanko omunye uba ngowesibili wedlula yonke engaba nayo ngalobu busuku wawukuphi umoya kaJesu izinsuku ezintathu umzimba wakhe usethuneni na wawukuphi umoya wakhe na manje umoya wakhe uma nizolandela imibhalo awu besingaletha nje izindawo eziningi kodwa angazi noma ubani unebhayibheli na futhi striker unalo ibhayibheli na kulungile futhi Neville unalo lilodo na ngitholela amahubo eshumi lesithupha ishumi nobani omunye na Dadewethu Wood unalo ibhayibheli lapho na awu futhi striker kulungile noma yimuphi ngitholele izenzo zesibili amashumi amabili nesikhombisa izenzo zesibili amashumi amabili nesikhombisa futhi manje indawo yokuqala ngenkathi Josepha uma ufa umzimba wakho uyafa igama elithi ukufa lisho ukwehlukanisa ukwehlukaniswa nje nabathendekayo bakho kodwa lapha wakubeka lokho kuJohane ongcwele sahluko seshumi nanye ozwa hayi ngiyaxolisa lokho kuJohane ongcwele isihlanu amashumi amabili nane ozwa amazi ami unokuphila kuphakade
Jesus said to Martha who come to meeting
uJesu athi kuMartha woza ukuze umhlangabeze wathi uma ubukhona umnewethu ngayengafanga kepha nakalokhu noma yini kucela kuNkulunkulu uNkulunkulu uza kukunika khona wathi mina ngingukuvuka nokuphila niyabo okholwe yimi nomefo waphila nalowo ophila kholwe yimi kasoze afa
Manje
kukhona ingxenye yethu engafi futhi njengoba ngizanda kuphuma nje emqeni wemibhalo yonke into enesiqalo enesiphelo yizinto engenaziqalo engenaziphelo
Therefore when we accept
Ngakho ke uma semukela uKristu uNkulunkulu sibanga madodana namadodakazi kaNkulunkulu lokuphila kwethu akupheli nje njengoba ukuphila kuNkulunkulu kungapheli sinephakade Manje igama elithi kuze kube phakade sidlulile kulo igama kuze kube phakade yibanga lesikhathi kuze kube phakade na isihlanganiso phakade futhi sitholile lapha ukuthi linesiphelo njengazo zonke nje izinhlupheko nakho konke ukugula nalo lonke usize nakho konke ukujeziswa nesihoko qobo lwazo sinesiphelo
eternal life has no end
Kodwa kuphila kuphakade kunesiphelo ngoba kwakungenaziqala kusoze kwafa ngoba akuzange kuzalwe kwakungenaziqala sezinsuku akunesiphelo sesikhathi
The only way that we can live eternally.
Manje indlela kuphela singaphila ngayo phakade ingokwemukele into ephakade uNkulunkulu wayekhona ngaphambi kokuba kube khona noma yini kwakunguNkulunkulu. uNkulunkulu wazange abe nesiqalo noma isiphelo. uNkulunkulu wayelomoya omkhulu simdeba isithombe njengemibala isikhombisa yothingo lwenkosikazi elisibekela umtsalo empeleni wawungasibekela umhlaba ukuba awushayanga umhlaba lungamanzi nje esiyingini sokugoba komhlaba okulwenzayo kodwa manje njengoba uNkulunkulu ephakade futhi wayengukuphelele uthando luphelele ukuthula kuphelele ukujabula kuphelele kweneliseka kuphelele yonke leyo mimoya isikhombisa njengoba sithola esambulweni iyaphuma yayenza uNkulunkulu kwakungukuphelela yonke into enye engaphandle kwalokho ibiyinto ephendukezelwe kulokho manje indlela kuphele singabuyela ngayo kupheleleni ngokubuya nalokho kuphelela ubunguNkulunkulu khona ke size kupheleleni khona ke sinokuphila kuphakade okungenasiphelo noma okungena okungena lutho ngokuphila kuphakade nje kuze kube phakade.
Now he's speaking of the soul.
Manje ukhuluma ngophefumulo umoya ngokuba sithwele imizimba yethu phezu kwethuna elingcweliswe kunakho konke lethu okwalomzimba nomzimba endaweni yokuqala ngenkathi uNkulunkulu izimcabango elaphuma kuNkulunkulu noma njengoba ngedlulile kukho amakatolika kubiza ngokuthi ubudodana bukaNkulunkulu obuphakade okungukuthi njengoba ngishilo ngaphambilini igama alinamqondo ngisho. Yabo, ngeke yabakhona indodana phakade ngoba indodana yadingeka ibe nesiqalo. Futhi ngakho uJesu wayenesiqalo, uNkulunkulu wayengenasiqalo, niyabo? Kodwa indodana hayi ubudodana baphakade, kodwa indodana eyayinoyize ekuqaleni kwakuyize imicabango elaphuma kuNkulunkulu. Futhi kwakungumzimba moya kaNkulunkulu waphumayo isimo somuntu esasingenawo amehlo njengoba sibona iso elingcono wawungenazindlebe njengoba nizwa kodwa ukuzwa okukude kakhulu niyabo wawungumzimba moya ukuthi lonke loluthingo lwenkosikazi lwazehlisa lwangena emzimbeni moya Mose ubone ngekathi wedlula edweleni kanjalo wabona izingxenye zomhlane wathi kwakubukeka kufana nomuntu uAbrahama wambona ngekathi ehlela phansi wangena enyameni yomuntu futhi udla inkonyane ophuza obisi udla ibhotela. U-Abrahama wambona lapho engena nje wayeseke enyamalala khona lapho kuwo. Sithole ukuthi imizimba yethu yenziwe ngezakhamzimba eziyishumi nezithupha zomhlaba zihlangana ndawonye nje futhi uNkulunkulu wazihlanganisa ndawonye wayesefaka izingelosi ezimbili kule mizimba izingelosi ezamayo futhi zaxoxa nezingelosi zazingabantu kowodwa futhi ngaleso sikhathi. Manje qabelani sithole ukuthi wayengubani uMelchizedek ngaphandle kokuba nguNkulunkulu uqobo lwakhe wakungeke kube ngomunye umuntu nokuba wayeyinkosi yaseSalema okuyiJerusalema wayengenayise engena nina wayengeke abe nguJesu ngoba wayenoyise nonina.
He had no beginning of days or ending.
Wayengena kuqala kwezinsuku engena kuphela kokuphila. Munye kuphelo nalokho lo nguNkulunkulu kwakunguNkulunkulu akhe lapha emzimbeni moya niyabo qabelani inkosi yaseSalema. Manje uNkulunkulu behlala unyaka wonke kubantu bakhe kwakunguNkulunkulu wayekuDavid wamenza wahlala phezu kwentaba futhi njengenkosi elimethiweyo futhi ekhala zinkembezi lowo moya ofanayo wabonakaliswa kuJesu indodana kaDavid owanqatshwa eJerusalema futhi wakhala zinkembezi. UJosefa wathengiswa ngezinhlamvu ezingamashumi amathathu zesiliva wazondwa ngumfowabo wathandwa kuyise wahlaliswa ngakwese kunene sikaFaro futhi akukho muntu owayengeza ngaphandle uma wasekuheza ngoJosefa necilongo lekhala nawonke amadolo aguqa kuJosefa umfanekiso phelele kaKristu lowo kwakungumoya kaKristu uhlala kulawo madoda niyabo. Manje lapha ngenkathi uJosefa kwakunguNkulunkulu ebonakaliswa enyameni uNkulunkulu wabanga umuntu emithethweni yokuhlengwa indlela kuphela umuntu ayengahlenga ngayo ifa elilahlekile likaIsrayeli wayefanele abe yisihlobo somndeni Incwadi kaRuth ikuchaza kahle futhi wayefanele abe yisihlobo somndeni ngakho uNkulunkulu wadingeka abe yizihlobo zekazi kumuntu ukuze umuntu abe yizihlobo zekazi kuNkulunkulu.
See, he has a spirit in him a man does when he's born.
Yabo unomoya kuyo umuntu njalo umezelwe ngoba ngumoya emvelo ngumoya weze ngumoya kaNkulunkulu walelizwe uyinzalo nje kaAdam.
A tree reproduces itself. Vegetation reproduces.
Zihlahla ziyazikhiqiza, zimila ziyazikhiqiza, izilwane ziyazikhiqiza, abantu bayazikhiqiza, bangumkhiqizo ovele kokudaliweyo kwase kuqaleni, niyakuthola na? Manje manje uma umuntu ezelwe uzelwe nomoya okuye walelizwe ingalethi sizathu efanele azalwe kokusha ngokuba lo moya uvela emcabangeni ngobaba nomama okwakungumcabango wokucanze futhi ngokoqobo wawungeke uphile kuze kube phakade ngakho ufanele azalwe kokusha futhi ngaphambi kokuba kwenze lokho uNkulunkulu wadingeka yedle futhi yenze indlela yakhe ukuba azalwe ngokusha ngoba wayengenandlela yokuba azihlenge yena wayengenathemba aka engenathemba engena uNkulunkulu engena Kristu ezweni elahlekile futhi engasekho ayikho yinto ayengayenza ukuba zisindize yonke akunendaba noma ngabe wayengumpristi omkhulu uma wayengubhishophi uma wayengupapa noma ngabe wayeyini unecala nje njengomuntu elandelayo ngakho kwakufanele kuthathe lowo owayengenacala ukukwenza futhi okunguyele kuphela owayengenacala kwakunguNkulunkulu uqobo lwakhe uNkulunkulu kwadingeka kahle futhi abe ngumuntu futhi wafika ngesimo sikaKristu ukubambelela umtinyeli wokufa ukukhipha utozi lokufa ukusihlenga ukuze hhayi ngemisebenzi yethu noma ngokulunga kwethu asinakho kodwa ngomusa wakhe ukuba sisindiswe khona-ke semukele kokuphila kwakhe kulo mzimba ofayo futhi manje sesingamadodana namadodakazi kaNkulunkulu futhi sinokuphila kuphakade phakathi kwethu singamadodana namadodakazi kaNkulunkulu ngakho-ke uJesu ephila futhi akukho muntu akulendaba ukuthi umubi noma ulunge kangakanani lapho ezo uma eshiya umhlaba kafile ukwenye indawo kodwa kunokuphila okuyobhubha emva kokuba esejezisiwe zonkeni ngemisebenzi yakhe kodwa noko lokho kuphila kuzofanele kukhawuke
There's only one type of eternal life.
Ningiyaphela uhlobo lokuphila kuphakade manje sedlulile kulokho uma umuntu engaba yisoni futhi Jesu sokuze kube phakade angeke aJesu sokuze kube phakade ngaphandle uma enokuphila kuphakade uma enokuphila kuphakade usindisiwe niyabo ngakho lunye kuphela uhlobo lokuphila kuphakade nalokho yizowi ukuphila kukaNkulunkulu futhi angebhubhe Kodwa babi basendaweni iyo yokulinda ekuhlushweni ekwahlulelweni kwabo ukuba behlulelwe ngokomsebenzi eyenziwe emzibeni ngosuku lokugcina manje kodwa ezinye izono zomuntu zihamba phambi kwabo ezinye ziyabalandela manje uma zivuma izono zethu ulungile ukuba sithethelele ngakho-ke asizukudingeka neze ukuba sime ekwahluleleni kukaNkulunkulu liyakuthola na bukani ngoba seRoma esishiyagalombili yelokuqala ngakho kusekho ukulahla kwaba kuKristu Jesu abakuKristu osedlulile kufeni wangena ekuphileni niyabo asina kulahla futhi waye kuKristu Jesu abangahambi ngokwenyama kodwa ngomoya niyabo ozwa amazwi ami akhole ngokujimileyo nokuphile kuphakade futhi uma ngemukeliwe kuKristu noKristu wathatha isijeziso sami futhi ngemukele inhlawulo yakhe ngezono zami uNkulunkulu angangehlulele kanjani na usengehlulele ngenkathi yehlulele uKristu manje-ke sengikhululekile kwahluleleni manje-ke uma ngibone igazi ngodlula kini niyabo kodwa manje umubi kanjalo uye endaweni yokuhlushwa futhi siyazi ukuthi lokho kuqinisile umubi uyaphila usendaweni yokuhlushwa usendaweni lapho engazi khona ingakho labo abakhonza imimoya yabangasekho neza ngoma bekhuphula imimoya yabantu esibashona uhlobo oluthize lokudlala namahlaya angcolile nezinto abazenza amahlaya uma seninake nakubone noma yikuphi kwakho kulungile ngani na ababukani lo nkosazana phayipha ngaphambi kokuba udatshana lwami luphume kwelithi isimangaliso sikaDeni Martin angake abafunda lolo daba na yebo abaningi benu balufunde impela futhi luku Reader's Digest niqaphelile yini ngaphambi nje kokuba lokho kuphume unkosazana phayipha ukhonze imimoya abangasekho omkhulu kwedlula bonke izwe eselakela abanaye amakhasi ayishumi nambili anikezwa endabeni yakhe Udiminyaga engamashumi amahlanu babe nayo umhlaba wonke nobufakazi besayenze nakho konke ukuthi ngokoqobo ukhuluma nabafile nabantu bayakhubuka ini igama likaNkulunkulu eliphathanga nakanye akukho kuphenduka akukho kuphilisa ngokukaNkulunkulu akukho lutho ngakho niyabo into kuphela kwakuyiyo kwakuyi labo bantu abaphathwayo John awungazi mina na nginguGeorge owayesendaweni ethize futhi ngenza ukuthi nokuthi ukuthi lokuthi uyayikhumbula leyo ndawo esaya kuyo futhi izenze lokhu na niyabo yilokho kuphela abakwaziyo sebashona bedlula abayiluthe lusele kodwa okwadlulelwa indlela esihlahla esitsheke ngayo yileyo ndlela esiywa ngayo nesimo ofa ngazo ingalo sesizathu ngehluka ekukhulekeleni abafileni yabo kuncusela ngomkhululeko noma ukudle lana kwabangcwele kanjalo njalo ngeke kwabanjalo ngokwezi likaNkulunkulu akusizi ukukhulekela noma ubani hemva kokuba sebeshonile sebephelile Baba ne bedlule umuntu phakathi komusa nokwahlulelo phakathi kokuthi bayanzeli noma abatete emseni uJesu washo njalo esahlukweni seshumi lesithupha sika Matthew ngcwele wakufundisa sahluko seshumi lesithupha sika Mark ngekholo ukuthi nguye sicebu noLazaro akukho umuntu ongeqale ligebe futhi akasoze awela nakho lapho khona niyabo ngakho kuyakuxozulula Manje kodwa ngenkathi uKristu efa yonke into edingeka ifakaze ukuthi wayenguKristu. Manje asiye embuzweni wakho into yokuqala izikanyezi zalo kukhanya ilanga lashona inyanga yanganikeza ukukhanya kwayo. Umhlaba wathunqisa amatwala awo ekufeni kwakhe futhi wahamba wayeseshumayele emiphefulweni eyaya etilokweni engaphendukanga ekubekezeleni kwezinsuku zikaNowa.
Yena
babefanele baqonde bukani lokho futhi uma lapho ngethuba kuba nesoni lapho kulobu busuku kucabange lokho ngaphezu komzuzu kulobu busuku lelivangela lizwaye lishikeyele khona manje uyofanele ufakaze ngalo Ndawu yokhojama ngedilo lakho kungakhathaleki ukuthi kubani kungaba iminyaka eyizinkulungwane eziyishumi kusukela manje kungahle kungabi njalo kuze kube ekuseni noma ngabe kunini uzokhojama ndawu futhi uzoza leli vangeli lifanayo lishunyayelwa libuyela kuwe ngqo Ukuba yemva kokuba leyo miphefulo isise kubojweni engaphendukanga ngenkathi uEnoki futhi nangenkathi Moke beshumayela noNowa nangokubekezela kukaNkulunkulu njengoba kunjalo manje belindele lezo zikhathi ukuba zifike noNowa noEnoki nabo bonke beshumayela nalabo bantu bahleka futhi bahlekisa ngabo
And they were in the
Futhi wabesetilongweni noJesu wahamba wayeseshumayela imiphefumulweni isekubosheni wafakaza abazulu afakaza wayekhona umhlaba wafakaza wayekhona sihoko safakaza wayekhona
The Bible said that David many years ago in the Psalms all right brother you read the Psalms if you will there
Ipapeni lasho ukuthi uDavid iminyaka eminingi edlule emahubweni kulungile mfowethu funda amahubo uma uthanda lapho amahubo eshumi lesithupha ishumi
Read the same thing brother and where Peter preached on Acts the second chapter
Funde ndifanayo mfowethu phakathi lapho uPetru eshumayele zenzweni sahluko sesibili ivesi lamashumi amabili nesikhombisa
Read two verses above it brother so you can get the context of it
For David speaketh concerning him, I foresaw the Lord always before my face, for he is on my right hand that I should not be moved. Therefore did my heart rejoice, and my tongue was glad. Moreover also my flesh shall rest in hope.
Sinamavesi amabili ngenhla kwalo mfowethu ukuze uthole ingqikithi yakho.
Read the next verse now.
Thou hast made known to me the ways of life,
Kunevesi landelayo manje. Yebo, qaphela manje mngani wami ungufakazi kaJehova ngifuna ukukubuza ngalokho. Yabo, uma sihoko siyindawo hayidese ishiyoli noma ngabe ufisa ukukubiza ngokuthini? Uma lokho kukhawuka ethunini, pho kungani athi angikushiya umphefumulo wami ehayidese, angiyikuvuma ongcwele wakhe abone ukubola na. Kukanjani ngalokho na, yabo? Ngakho lapho umzimba wakhe ukhona ethuneni nomphefumulo wakhe wawusaziyokwena ushumayela uphila uthini kale khona wayesemzimbeni moya wakhe futhi umphefumulo wakhe wawuphansi lapho nalabo bantu ababesemzimbeni moya nabo futhi wayefakaza kubo ukuthi abaphendukanga kubekezeleni Unga mangimazi, wango ngote mnyango, futike kati mnyango, ushibeka vuleka, na yoyonke leo mipefumulo, eyapenduka, wati, ginzayo zifazane, ginao inoki lapa, ngale paradisi, hege ndao, nga logo chila tekelwe, yilezo zindawe zindawe tumanje, ndao ya babi, ndao ya balungi leo, nesi hoko kubulu aso, nyabo. Njengo mchachi ubase zulwini je, njengo yisa indetana na moyo ngele, njengo mchachi besilo, profeti wa manga isilo, no paulo silo, na kogo. Oke loko kumlani, oke kuse mchachini, mchachu benzo kukoto, ukupelelisiwe, oyete, uyapelelizo, upelelisiwe, oyete kukuchachu, mpefumulo mzimbani moya, mazi kazi ni mizo. Nyebo, na mangaba uhini, ufanelo uchachu kuchachu, kwenzo kupelelayo, chachu upiswa gilazi na makwena machachu, beza ubega ilanga kuyo, unochika lenkosi kazi lupelele, nyebo, yonke hindo, ufanelo ubene kuchachu, kwenzo kupelele. Kilimacho kumbula loko ngeka chefa wahamba kukala waeza shumele mifefumulwene ingekwe kubosheni ya yisa kubosheni futi wafakaza uguti waye nzale yosifazane wagunguyo ino kambone heza nezi kukwane zishumisa bangtuele bake wati ngeka fakaza kibipale igate ishunya yelwengu nowa nango ino kindanga balungi leyo kuti waye nguye yoke ito yati ngeke kukonde weze nyugele zio kwenu weze mugele izi tutulele zogufa nezi hoko kutevele niele paradisu wayese leti wa Abrahamo Isaka no Jakobe na balungi leyo wayese vusa Mateu wa mashuma mabili neskombisa base bepume tunene base bengele mzini base bebona gala kubantu ngase mkwake Hallelujah. Now go to Bokon. Majakoti mzimba wake, ngekati upekule wake, usungapa, ufagaza, kwa balete gileyo, pazi lapa, uchacha izi kutulele utevele, futi ubuya, futi ulete kwa Abrahama no Isaka, mpekule wake, wa ulele, mpekule wake, wa upazi lapa, ugwenza, na mzimba wake, wa ulele tuneni. Inga leso sizati jesi ati, abandu baji au, kungano jesi ati, izinzuga zindatu, ngiyo uvusa, izinzuga zindatu, ngiyo vuga, wafangolo sitlanta mbama, wabuwe ngesote kuseni, kote pekse sani, kwa kupakati kwa izinzuga zindatu, umauzo choli sitaza mazwi, iglesi koni.
For he knew that David
was a man of God. Why is it that David was a man of God? Why is it that he was a man of God? Why is it that he was a man of God? Why is it that he was a man of God? Why is it that he was a man of God? Why is it that he was a man of God? Why is it that he was a man of God? Futi zogi zichambizo pakati lapo zipatelene nami, futi zipatelene nani. Singe setu, watipupisa nilo mzimba futi ngizo vusa kezi nsuka zitatu. Goguba wati, angigu shio mpefumule wame sokwene, angigu fuma mtole wame pwene kubole. Wayaza zinsukile zintatu kutilo mzimba wa upuma lapo. Katalangi zinsukile zintatu wezi kwele. Kabumimsa na kepela kazange. Watala njegu sukele ngonu sitalu tabama kwaze kwa bangesori kuseni. Mbuko nesi sote zikubu salowo mzimba esasinga boliso. Futi waifile, futi wakunyiza, futi waelele. Noma wasonga kendu wangu. Futi walalisa chineni. Kulele lishisayo, izwe eli kapozi. Uchata njea maora mbano, futi uya ekuboleni. Uya embot. Bozisa ni hazo mzimba wake ikala lake liwa lishona pakati nezinde ukubola kuyangene lelo elishisayo izwe eliswageme futhi wawuzo ye ekuboliseni ngoba kwakungu mzimba kodwa wayazi ngaphambi kokuba leso sicubu sibole ukuthi uNkulunkulu wathi ngoDavid umprofeti angikuvuma ongcwele wamabone kubola ukuthi walithetha kanjani izwi likaNkulunkulu futhi waphila ngalo. Manje zonke lezo zithembiso phakathi lapha eziphathelene naye uNkulunkulu wazicwalisa zonke futhi zonke izithembiso eziphathelene nekholo uNkulunkulu uyozicwalisa zonke izithembiso zalo. Amen. Hlala uqiniseke nje ukuthi liyiqiniso. Amen.
So his soul
ngakho mpefumulo wakhe ucabanga ukuthi kuqhabo ngiyaxolisa wawukuphi umoya kaJesu ezinsukwini ezintathu umzimba wakhe wawusethineni na umoya wakhe wawusesiyokweni phansi ezindaweni ezingaphansi futhi wavuka futhi ngingahle ngenezele isitatimente sincane lapha okunganisiza kakhulu ngingathi evuka wakhe ngingathi evuka kwabafileyo ngokoqobo wayengakaqedi ngomsebenzi wokuhlenga nokho kunjalo.
He had to clean the whole thing out.
Wadingeka ahlanzisise yonke into inani laselikhokhiwe kodwa lokho kwesabeka kukhulu kwezihonto lokho kwesabeka kwethuna futhi lapho ngenkathi Eva waqhubeka ngqo ngazange akhawuke ukusebenza ngenkathi Eva waqhubeka nokushumayela ngiyaxolisa ngokwenza kwami kokungahleniphi ngiqakele kodwa akazange akhawuke Usaze wakhawuka umzimba wakho ungahle uphumule kwesikhashana kodwa uNkulunkulu uyawuvuza wathembisa ukuthi wayeza kwenza kodwa ungeke usabhubha kunoma uNkulunkulu engabhubha njalo bukane wakhe emfako kube sefile kukuphi wafa kubafundi wayelele lokho eyikho bamlalisa njengoba asho ngoLazaro ngizohamba ngimvuze uNkulunkulu wamvuza Bukani waqhubeka waqonda ngqo wedla waqhubeke eshumayela uthi washumayela emiphefumuleni eyayisekuboshweni waqhubeka waqonda ngqo isakweni wathatha izidluthulele kudevelo ubuya ngqo uyakhuphuka uthi waphinde washumayela eparadise wayesebuya evuka futhi kwasuku lesithathu wavakasha nabapastoli bakhe izinsuku ezingamashumi amane wasekuthi ekupheleli kosuku lwamashumi amane wakhuphuka ngqo ngoba yonke into ephezu kwethu izinkalazo nayo yonke enye into wanqamula yonke inkolozo konke ukungabaza wayesenza umuqo omkhuleko usuke emhlabeni uye enkazimulweni ekwenyukeni kwakhe wenyuka wayesedlala phansi ngakwasekunene sobukhosi bakhe umnqobi umnqobo omkhulu ngokoqobo ukufa kwakungenakumbamba isihoka sasingenakumbamba umhlaba wawungenakumbamba Ngenkathi lapha emhlabeni wanikwa iwayo emzini ophansi kunayo yonke nakubantu abaphansi kunabo bonke futhi wanikwa igama eliphansi kunawo wonke yiloko umuntu ayekwenza kuye wayetsheriko umuzi ophansi kunayo yonke umuntu omncane kunabo bonke waze wagibela sihlekene ukuba mbuke phansi yilapho umuntu ambeka khona Wayeyinsila yenkosi egeza izinyawo umsebenzi omubi kunayo yonke onganikezwa uba ngophansi kunabo bonke futhi wayebizwa ngegama eliphansi kunawo onke lalinganikezwa uBelzebul inkosana yamadimoni umuntu umnike igama eliphansi kunawo onke indawo ephansi kunazo zonke futhi wamthumela ezindaweni eziphansi kunazo zonke zasihoko esiphansi kunazo zonke uNkulunkulu amfuze wayesemthumela emazulwini aphakeme kunawo wonke negama elingaphezu kwamagama wonke haleluya ngani wayefanele abuke engabe ukuze abone izulu isihlalo sakho sobukhozi siphakanyiswa phezu kwamazulu ezulu negama elikhulu kunawo wonke selakele thiwe ezulwini nasemhlabeni lizofanele liboshele kuye yilokho uNkulunkulu akwenza kuye umuntu umbeka ngokuphansi kulekho konke noNkulunkulu wamenza ophakeme kunabo bonke nako wayelapho esuka ngokuphansi kunekho konke kuya ngokuphakeme kunekho konke Waba ngophansi kunabo bonke kuze asikhuphulele kokuphakeme kunekho konke. Uba yithina kuze thina ngomusa wakhe sibe nguye. Amadodana kaNkulunkulu ilapho aya khona. Amen. Libuzise igama lakhe. Wenza indlela ukuba sikwazi ukuza nathi ngolunye usuku. Ngoba ngiphila mina nani niyaphila. Oh kumangalisi uma umuntu ebamba lowo mbono akugazi kube khona umuntu obengakuchaza bazame ngisho nokukuchaza belahlekelwe inqondo yabo elicule likhulu oh thandi likaNkulunkulu ucebe futhi umsulwa kangaka awulinganiseki futhi uqine kangaka Lelo vesi lokuthina noma ngikholwa ukuthi ivesi lokuqala yilo uma thina ngoyiki sicwalisa lwendlekazi futhi ukuba izibhakabhaka zazenziwe ngephepha lesikhumbi okulotshwe kulo niyazi ukuthi lokho kwatholakala laphi na kubhalo ohlanyeni obondeni esikungweni sezinhlanya Akukho umuntu ongaka aze akuchaze lelo thando lukaNkulunkulu. Oh, alisoze lwaxoxeka asenzela khona. He, ubungakubeka kanjani kukodwa ukuncoma phandle lapho na. Ngubusa wakhe kusukela kuqaleni kuye kupheleni. Ngangilahlekile ngiphelile futhi ngingenasizo ngingalungile kungekho lutho ngakho futhi yena ngomusa wakhe uyafika futhi uyasisindisa oh hey lokho ngokwakhe leyo inkosi yami lolo uthando lwakhe lokho ngokulunga kwakhe manje sinemizuzu ocishe eyisikhombisa nemibuzo ocishe eyishumi nanhlanu ucabanga ukuthi kulungile ukuba besifazane benze umsebenzi oqondene nabo ngaphandle kwebandla na yebo lowo ngumbuzo nje akusiwo umbuzo wangokomphalo kodwa impela ngiyakwenza yebo mnumzane sonke siyizisebenzi ndawonye besifazane banezindawo zabo futhi impela bayakwenza yebo mnumzane yenza nje wonke umsebenzi oqondene nawo ongawenza noNkulunkulu uzokubusisa ngakho
all right now let's see
Kulungile manje ke sibone. Ngicela uchaze umthathi emunye. Ngahlala kanjani indodana ngakweso kunene sikayise, inxusela akuyise uma bengasibo abantu ababili na. Hawu mngani othandekayo, lokho yi leso yi lezo isambulo uma uJesu athi mina nobaba wami simunye. Pho bangaba babili kanjani na? Yabo manje abababili. Wesifazane wake wathi kimi futhi ngangichaza lokho wathi wena nomkakho ni nebabili nokho nimunye ngathi kodwa uNkulunkulu nendodana kohlukile kulokho. Yabo ngathi uyangibona mina na? Uyambona umkami na? Qhapha. Ngathi manje ke uyise nendodana kohlukile. uJesu wathi uma nibona mina nibonile ubaba yabo uyise indodana uyise ngokunguJehova somandla uNkulunkulu ehlala ethabenekelela lithiwa nguJesu Kristu okwakuyindodana kaNkulunkulu egcotshiwe uJesu wayengumuntu uNkulunkulu ungumoya futhi akukho umuntu oke wabona uNkulunkulu noma ngasiphi isikhathi kodwa ezelwe yodwa nguyiso imbonakalisile Waye ukuba ngumuntu wakhe ubuyene ubuNkulunkulu bakhe noma ngabe waye yini wayenguNkulunkulu wayenge ngaphansi ngalutho noma abe ngaphezulu kukaNkulunkulu nokho wayengumuntu wayengumuntu indlu uNkulunkulu ayehlala kuyo kunjalo waye indawo kaNkulunkulu yokuhlala manje uma nifuna iminye imibhalo kulokho futhi Neville uma uzongithelela umakho ongcwele ishumi nane amashumi ayisithupha nabili futhi tete uthi wodi ngithelela kwabase Efesu boqala amashumi amabili Kona munye nepepele na awu phakamisa sala sakho Dadewethu Arnold unale muva lapho na kulungile ngithelele izenzo isikhombisa amashumi amahlanu nanhlanu kulungile umakho weshumi nane amashumi ayisithupha nabili futhi nevini futhi uDadewethu Wood ngabase Efesu oqala amashumi amabili izenzo isikhombisa amashumi amahlanu nanhlanu uDadewethu Arnold
All right do you have it brother Neville All right read now
And Jesus said I am and ye shall see the son of man sitting on the
Kulungile unalo futhi Neville na kulungile funda manje
All right Now
Kulungile manje phezisana umusho oqala lapho uJesu wathi ngikhona ngikhona wayengubani ungikhona na akaze abe khona umuntu kule lonke izwe wayengakuhumusha ngisho ne nina elivunde izicha zamazwi amalexicon ekanjalo njalo akaze abe khona umuntu owayengahlaziya JVHU futhi ngisho nezifundiso ezikhulu zamaHebheru zazingakwazi ukukubiza leso sihlathe sivuthayo lapho ngalolo suku ingenkathi ehlangane noMose kwakungu-JVHU ngakho bakubiza bathi JOH Jehova kodwa akusuye uJehova JVHU niyabo akekho owaziyo futhi wena uthi awu Mose akakwazanga ukukuhlaziya wathi ngingathi ubani na wathi thana ungikhona ukuthumile ngikhona manje phezizana ungikhona ingathi manje hayi ukuthi ngakukhona noma ngiyoba khona ngikhona manje wathi lokhu kuyakuba izikumbuzo ezizukulwaneni zonke ngikhona Manje bukani uJesu emilapha emkhosini ngalolo suku bathi sesiyazi manje ukuthi yahlanya amagama akahle usangena kusangana ngokuhlanya siyazi yahlanya ngumsamariya unedemoni uJohane ongcwele sahluko sesithupha wasethi manje uthi ubone uAbraham futhi kumuntu ongakeve emashumini amahlanu eminyaka ubudala na angathi kuba wayebukeke emthelana kuneminyaka yakhe kodwa wayenamashumi amathathu kuphela kodwa umsebenzi wakhe bathi usho ukuthi ungumuntu ngakeve emashumi amahlanu eminyaka udala futhi uthi ubone uAbraham na siyazi ukuthi uyahlanya manje yabo wathi engakabibiko uAbraham ngikhona
I am he was the great I am here he is telling these Jews again see I am and when you see me coming
ngikhona wayengikhona mkhulu lapho tshela lo majuda futhi niyabo ngikhona futhi uma ningibona ngiza kwesokunene samandla kunjalo na kufunde futhi lokho mfowethu
read yours now sister woods yes man
fundi lakho manje dadewethu woods Yeah, ma'am.
All right, read your sister. See, it's just the same.
Kulungile fundi lakho dede wethu uyabo kuyafana nje manje nebo uje uNkulunkulu waye ngeke yabe nesandla sikhulu sokunene nebo noJesu emi ngakweso kunene sakhe isandla sokunene sisho igunya nebo nje isibonelo nje ukuba ke bengingumbuso ogcwele webandla noma bengingumbishop ohlobo lunjalo nomfowethu Neville wathatha indawo yami ubezoba yesandla sami sokunene nebo lokho kusho ukuthi uyi ubeyoba ngakweso kunene sami manje uJesu ngakweso kunene samandla manje usho njalo lapho kwa efeso nxa ukuchaza ungakweso kunene samandla wonke amandla emazulwini nasemhlabeni wathi emva kokuvuka kwakhe anikelwe ezandleni zami ngina wonke amandla emazulwini nasemhlabeni ngalokho hambani futhi lifundise izizwe zonke nibabhaphathise egameni likayise nendodana umoya ongcwele nibafundise kugcina konke nginiyale ngakho bekani mina nginani njalo kuze kube sekupheleni kweze wonke amandla emazulwini nasemhlabeni kuphi lokho uma kukhona uNkulunkulu phezulu lapho ngaphandle kwakhe akanamandla nebo angebe khona umunye uNkulunkulu wonke amandla amazulu nomhlaba asesandleni sakhe ngakho nebo uminga kweso kunene njengoba umuntu ebuze umbuzo akusho ukuthi manje bukani umzimba uNkulunkulu ungumoya ya bangake yokuqondela lokho na thanini amen. uNkulunkulu ungumoya, uJesu kumuntu, futhi uJesu wayenguNkulunkulu wenziwe inyama. uJesu waye sasingeke neze sambone uNkulunkulu nebo ungumoya. Ngeke wawubona umoya, akekho umuntu oke wabona uNkulunkulu noma ngasiphi isikhathi. Akekho umuntu obengembona uNkulunkulu. Futhi mangisho lokho, anikaze ningibone mina, anikaze ningibone mina kuyo yonke impilo yenu, futhi yani soze nangibona. Kunjalo, nibone lo mzimba obonakalisa lo muntu, ophakathi lapha. Manje lo mzimba awunakho ukuphila kuphakade, kodwa umoya onokuphila kuphakade. Lo mzimba uyabuyela muva, kodwa uyavuka futhi, ekufuzeni njengohlavu likakolo nje olungena emhlabathini. UbuKristu besekeleke phezu kokuvuka, hayi ukufaka umunye. Ukuvuka, uJesu ofanayo washona phansi, uJesu ofanayo uyabuya. Uma ushona unekhanda elibomvu, ubuya unekhanda elibomvu. Uma ushona unekhanda elimnyama, ukhuphuka unekhanda elimnyama. Niyabo, ngokuvuka. Uma uya kudla ngabuza odokotela lokho esikhathini esike sinto sedlule kathi kungani kuthi ngenkathi ngineminyaka eshumi nesithi kubudala njalo uma ngidla ngihlumelelisa impilo yami na wathi kunjalo ufaka izinhlayiya ezintsha njalo uma wenza inyama yenza noma ukudla kwenza izinhlayiya zegazi naleyo nhlayiya yegazi ikwenza utshele ukuqina kakhulu uphila kanjalo ke manje ke kukhona into efanele yive njalo ukuze wena uphile nsuku zonke ethize iyafa uma udla inyama inkomazi yafa kumbe noma yini oyidlayo inhlazi yafa noma ukholo wafa ukwenza isinkwa izambane lafa lokho kwenza izambane ne sonke isimo sokuphila ungaphila kuphela ngento efile futhi ungaphila kuphela phakade ngoba ikhona into efile uJesu hayi ngoba wajoyina ibandla hayi ngoba wabhaphathizwa hayi ngoba wazisho ubuKristu ngoba wemukele ukuphila kukaJesu Kristu owophayo igazi elachithelwa wena futhi wamemukela njengomsindisi oqondene nawe. Manje qabelani ngibuza lokhu ngifuna kunibuza lokhu bukani lokhu kuhle mhlawumbe ngifundisile ngakho ngaphambili angazi lapha ukushumayela ndawo zonke uyakhohlwa ukuthi wathini kokukodwa izindawo ezithile kodwa kungani ukuthi manje ngikwakhele David Smith ngazi noma ngimazile yini umfoti Fleeman kude emuva lapho noma cha ngitravina ngiyamkhumbula seyintombazane encane uyangikhumbula ngenkathi ngisavamise ukuba yi ngangingencane efishane eqatha ezinyama izinwele ezisamagagazi ngangivamise ukushaya iziphakela ngangicabanga ukuthi ngangiyindoda yezitayela ngacabanga akukho ndoda engangibhaxabula qabo mnumzane kodwa ngathola ukuwulezela kulokho niyabo kodwa manje ngacabanga nje ngacabanga uma ubungabeka le nto emhlane wami bengiyohamba ngehle nayo ngomgwaqo impela yikho into engihluphayo njalo uma ngidla ngiya ngokuba mkhulu futhi ngiqine kakhulu ngaso sonke isikhathi njalo uma ngifaka ukuphila kusho kabusha eh ngangidle kabisha amazambane nobotizi nenyama njengoba ngenza nje namhlanje futhi ngatshela ukuqina kakhulu nokuba mkhulu kakhulu ngaso sonke isikhathi futhi lapho sengifike kutheli cishe ngibe namashumi amabili nanhlanu ngidla kangcono manje kunoma ngangenza ngalengathi nonke niyangazi niyakwazi lokho ngingadla kangcono manje sonke sinjalo kodwa kungani futhi ikene pho uma ngisaloku ngidla ukudla kungcono okuningi kwakho amavithamini angcono nakho konke futhi ngenkathi ngidla kakhulu ngiloku ngiqhubeka ngincipha futhi manje sengiba yindoda emahlombe aqothile amadala ikhanda linebandla futhi sengiba mpunga nezandla zishobana ubuso bushone phakathi amahlombe ehla ekuseni kuzima ukusukuma futhi ohe Kungani na uma ngihlumelelisa impilo yami njalo uma ngidla kungani pho uma ngithilile amanzi kujeke ngiyofaka engilazini bese igcwala uhafu bese ke eqala ukwehla kaso sonke isikhathi esikundleni sokwenyuka futhi uma ngiwathela kakhulu ehla masinyane nakho lapho khona futhi ubungeke ukufakazisa ngokwesayense uma ubuzo kwenza incwadi yiyona nto kuphela ukufakazisa ukuthi uNkulunkulu umisile kungokumiselwe uNkulunkulu usibonile Nina besilisa senibadala nani besifazane senibadala mhlawumbe abanye babayenu benu nomngeni mhlawumbe abaseko lokho akuhluphi lutho haleluya bakaphesheke kethini njengaleya balindile ngokoqoqo Futhi balangazelele kuba nani futhi kunjalo impela onjalo balangazelele kuba ndawonye futhi iphepheli lathi banjalo imiphefumulo phansi uyalitshale nemeze nkosi yoze kubenini na yabo abeke ezimweni sabo esifanele uNkulunkulu akazange asenze sibe yizingelosi wasenza wesilizwe nabesifazane siyohlala njalo siyisilizwe nabesifazane ngoba singungu umkhiqizo wobuhlekani buka uNkulunkulu uqobo singahlala njalo singowesilizwe nabesifazane kodwa kwenzani na yabo mhlawumbe ucabanga ukuthi ke kanti uhamba wehlele yatshala wena nomyeni wakho wathi siyathathana ukuba sibe ngumfazi oshadiswe ngokomthetho futhi sidlale ndawonye zimene zingcono salokhu kuganana no Musa omningi kaNkulunkulu kanjalo njalo nabo bonke ubufakazi bakho obunikezayo nesithembiso sakho owasenzayo into yokuqala niyazi uqala ukuqaphela nobabili wayeqondile nezinwele zicebezela nomama nawakhe amahle amehlo ansundu amancane noma amehlo alihlaza sibhakabhaka kumbe noma ngabe kwakuyini wo ukuthi wawumbuka kanjani waphuma wabuka ubaba manje qondisa lawo mahlombe ahlehle futhi emva kwesikashana qala kuyetha umama uzothola ikhanda lempunga isifo sabathambo sangena kanjalo njalo futhi emva kwesikashana washona wesifazane noma wesilisa washona kwakuyini na ngenkathi uNkulunkulu kubonile umi lapho wathi nakho-ke yileyo ndlela engikufuna ngayo kulungile ufa woza kodwa ungeke ubathathe ngize ngikudedele Oh, ngicabanga ngoJobe, yebo. uNkulunkulu wayebuka phansi, uJobe wayazi ukuthi uNkulunkulu wayemthanda, futhi qabelana ngeke akuthatha. Wathi unaye ezandleni zakho, kodwa ungakuthathi ukuphila kwakhe. Bese kuthi ke into yokuqala niyazi amahlombe aqala ukuqhotha, futhi emva kwesikashana washona. Kuyini okwenzekayo na? Manje kuvukeni lapha kuyi kuba khona leyode into efanekiswa kufa kungabe khona neyode into efanekiswa lomhlaba newalokho niyabo wawukhuphuka ngentani kaNkulunkulu wawule kuphila kwase kungenake kufa kukwehlise udla ukudla kufanayo nayo yonke into buza hlobo olufanayo amanzi yonke into kodwa ukufa kwangena kodwa isithombe sasivela sibekiwe haleluya ekuvukeni uyoba ngukuphila futhi Futhi yakuyi kuba khona kufa noma kungabika nomfanekiso wokufa noma kuguga noma kukhubazeka kumbe noma yini kungafi siyoma simfunze siphelele kuze kube phakathi haleluya wongi lokho bekungenza noma ubana memeze ikakhulu uma usufike eminyakeni yami Unyaka wami wonke qekele uma wena ucabanga ngawo okwedlule kwasekuqaleni ukulolo hlobo nje lokushintshela yabo uqale kumangala wonke kumayelana nani na ngenzeni na ngibuka phansi lapha ngiyacabanga hey bakithi awu useyephi inkosi na ngilapha ngineminyaka engamashumi amane nesishiyagalombili budala eminye iminyaka ibibili ngizoba nohafu ekhulu Kuphela ngine bugani nje imiphepumulo embalwe ngizuzile ngifuna kuzuze izigidi nezigidi zeminge futhi uNkulunkulu ngisize ngiba namahloni ngami ngisho nokuze ekhaya ngeholiday cabanga wo ukuvuna sekuvuthiwe nezisebenzi ziyingcosane izigidi zifele esoleni nasehlazweni nsuku zonke lalele ukubiza kwazo ngempeteni lapho ebusuku futhi ngizwe labo bahetheni abancane bedazuluka ngaleyo ezweni ukuthi beza kanjani ngezinkulunkwane bedonse kwami futhi bemiphandle lapho esikhubulweni sezindiza babefanele babe nabo mbutho wezempi phandle lapho ukubahlehlisa ukuzaza indaba kaJesu Kristu nje futhi lapha sikanxusa futhi sikhangise pepheni naye yonke enye into futhi ngithola zona impela izindawo ezinhle kunazo zonke ngenzele bona ukuba bahlale phansi ukubungazwa okwedlula konke nokucula okuhle bayofika futhi awu ngitheke lokho kokulungile akusikho kwasekukholweni kwami nokho hohe kwami kungathathi sikade singakanani na akuwa kulungile futhi lapha sichitha amakhulu zigidigidikazi zamajani okudla sikufaka emgqonyeni kadodi nalabo bantu bebengakwembukele ngokujabula futhi bayizidalwa zasemhlabeni ngokufanayo njengoba sinjalo hezi awu lokho ngeke kwenza kanjalo sikade side kakhulu kulungile manje ubalwise na uyise nendodana bamunye bhesisane kuJohane ukuqala la isihlalo isikhombisa wathi bathathe abafakazi ezulwini uyise izwi ukuyindodana uyise indodana nomoya ongcwele laba abathathu bamunye bathathe abafakazi emhlabeni kungamanzi igazi nomoya leyo yimisuka emithathu eyaphuma emzimbeni kaKristu bakwaza uhlangothi lwakhe kwaphuma amanzi kwaphuma igazi ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami nakho lapho khona leyo yimisuka emithathu laba abathathu abamunye kodwa bavumelana ebunyeni uyise indodana nomoya ongcwele uJohane ukuqala isihlalo isikhombisa uthi laba abathathu bamunye amanzi igazi nomoya bavumelana ebunyeni abamunye kodwa bavumelana ebunyeni ngakho yise futhi into yade kuphela umzimba owawunga yenza lapho uNkulunkulu engazibona yena uqobo ukuthi ngokujezisa lo mzimba owadlula kukho nakho ukuphambana ukuvimbela khona lapho nebo lapho kungekathi ebona lelo gazi limi phakathi kwakhe nokwahlulelwa kanti izwi lakhe wathi mhla nizidla kumhla nifayo futhi lapho uJesu wathi kodwa ngathatha indawo yabo niyabo ngathatha indawo yabo Ngiyakubona indaba yami ngobunye busuku lapho ngibone khona umbono wowesifazane mubi kabi wayesekameleni lapho na ngingakimgxeka ngathi iNkulunkulu uyiqhumise ngani indawo na wayeseke ekhombisa mina niyabo ngase nginyukela kuye ngase ngimtshela ukuthi kwakwenzekeni manje lona ngombuzo wami ukugcina ucabanga ukuthi ngokumibhalo ukuthi amaJuda ayoba ayomemukela uKristu ngaphambi nje kokuhlwithwa kwebandla na ngikhona ngempela ukuthi ukuhlwithwa kwebandla lona ngibone ongo wami yebo futhi ukuba besinesikhathi besizokuthatha sikuqede kodwa sekusemva kwelesishiyagalulunye manje bukani ngiyakhole ukuthi amaJuda ayomemukela uKristu ekufikeni kwakhe kwesibili manje khumbulani ukuze abantu bazi lokho amehlo ethu aphuphuthekiswa noma amehlo awo aphuphuthekiswa ukuze sithole ukubona kwethu noma ubani uyazi imibhalo okhuluma ngalokho kunjalo na uPaulu yasitshela ukuthi okwethu ukuthi saphuphuthekiswa ukuthi amaJuda aphuphuthekiswa ukuze thina semukele uKristu yabo futhi sasingumnqumo wasendle ofakelwa ngesimo sobudedane sihlahleni manje nanga umbono wami ngizoninika nje bayangibuza ngicabanga ukuthi manje nansi indlela engicabanga ukuthi iyokwenzeka angazi kumbe noma ngabe kuyini nesiqinise ukuthi ngomusa kaNkulunkulu nangesiyawu sakhe thina siyoba lapho niyabo ngomusa wakhe noma ngabe yini ngingahle ngingakwazi ukulinganisa kodwa nakho ngikucabangayo ngikholwa ukuthi sisesikhathini sokuphela ngikholwa ukuthi unyaka wabezizo uphela khona manje ngikholwa ukuthi sisekuvaleni futhi manje majuda lapha kade kukhona izinto ezimbili behlala njalo yenza okungalungile kumajuda kade phuphuthekile awakwazanga ukukubona futhi ngenxa yokuthi abezizwe ngento eyodwa isikhathi esiningi ngakhuluma nejuda eBenton Harbor David Smith futhi uyazi ukuthi lathi kimi na lapha yako yedwa walowo Israyeli izindawo zakwa-Israyeli lapho lo mbuzo mayelana nokuphiliswa kwempumputhe yasele thi ungeke wanquma amajuda abe ungeke wanquma uNkulunkulu abe yizijuqo ezintathu bese umnike iJuda umenze yisa indodana nomoya ongcwele lathi ungeke kwenza lokho eJudeni asisibo abakhonzi bezithombe lathi sikholwa kuNkulunkulu yedwa nebo futhi uyokwenza uNkulunkulu abe mthathu uNkulunkulu yise uNkulunkulu indodana noNkulunkulu umoya ongcwele uliphuphuthekisa ngempela iJuda khona lapho ngoba lazi kangcono kunalokho lokho bekungakwenza ube ngumkhonzi ezithombe ngokuyikho impela nje njengoba ukukhonza izithombe kunjalo uNkulunkulu abathathu kufanele ubenze babe nguNkulunkulu uqobo lwakhe lokho akusibo onkulunkulu abathathu yizikhundla ezintathu zikaNkulunkulu ofanayo yabo uNkulunkulu wasebenza ebubabeni wasebenza ebuteteleni futhi usebenza manje esimiselweni sesikhathi sikaMoya Ongcwele nguNkulunkulu uqobo lwakhe indlela sesizathi ukuthi sathunywa ukuba siphaphathize egameni likaYise indodana uMoya Ongcwele ngoba hayi egameni lika egameni hayi amagama hayi emagameni noma egameni likaYise egameni lendodana egameni likaMoya Ongcwele kodwa egameni likaYise indodana noMoya Ongcwele yabo uqonda uNkulunkulu uqobo lwakhe enguKristu yabo uyilokho ke kungebe ngekindlela yabo nomphalo futhi ke uma esabona sethi usiyiphutha kodwa uPetro nabo bonke abanye abapostoli bafundisa into eyiphutha ngoba wonke umuntu ephephelini waphaphathizwa egameni lenkosi uJesu Kristu akukho nomunye umuntu wake papathizo kuyise indodana omoya ongcwele ifundise katolika ngingakufakazise ngini ngamazi abo uqobo nezithaza amazi zabo uqobo amakulezi khona nayo yonke into isivumo kholo sobakatolika futhi hayi futhi hayi ifundise iBhayibheli futhi akukho umuntu ngisho nenkosi yaseNgilandi yapapathizwa egameni likaJesu Kristu cishe eminyakeni ngamakhulu ayizithupha emva kokufa kompostoli ukugcina ngenkathi ingakabizwa ngisho nangeNgilandi ngaleyo nkathi ibizwa ngezwe lezingelozi livela lapho ke igama yaphaphathizwa egameni likaJesu Kristu ukwayiphendulayo kwakungumzwililo mncane ngenkathi uma ngingacabanga hayi uAnjelo Ongcwele yayingubani igama layo manje na uAgatapasi Ongcwele ngikholwa ukuthi kwakunguye angizukuqiniseka ngalelo gama manje kodwa empeleni wenyukela lapho futhi bathola ezinye zalezi bawabiza ngezingelozi ngoba abantu nama-Asiriya kanjalonjalo babe nebala elimnyama nala mangisi ayenezinto ezimhlophe izinele ezingamashoba amakhanda amhleshana o-Anglo-Saxon niyazi amehla elihlaza siphakaphaka futhi bathi babebukeke befana nezingelozi futhi ngakho bakubiza ngezwe lezingelozi futhi ingceke inkosi yenyukela lapho futhi yayishumayela enkosini yabo futhi babehlezi kwelikhulu iziko elivulekile ngangifunda umlando wakho esikhathini esike side sedlule nenyeni ncane yandizela ekukhanyeni yasebuyela emuva yaphuma nenkosi yabuza umbuzo ivelephi futhi iyephi nani yabo ifike kukhakene futhi sayibona yaseyibuyela emuva yaphumela ebumnyameni akusiyo yini leyo indlela umuntu ahamba ngayo na yasho kodwa ibiyini ngaphambi kokuba ingene lapha na kwasho umshumayeli yabo lokho kwayithola inkosi futhi ngokuso kulandelayo yona nabendlu yayo yaphaphathizwa egameni likaJesu Kristu kunjalo bese kuba yinike na umuntu oqala wako wafafazwa noma wako waphaphathizwa noma ngayiphi indlela egameni likaYise indodana umoya ongcwele wakuseba leli likatolika ukufafaza kokuqala kwake kwenzeka kwakusebandleni likatolika ukuthelwa kokuqala kuba kuze kwenzeke kwakusebandleni likatolika bandle lamaprotestana njalo lalipapathiza ephephelini abapostoli ngokugcinisa egameni likaJesu Kristu ndawo zonke thola nje indawo eyodwa lapho okwakukhona noma yini enye yabo manje kulokhu lesi sikhathi esikhulu amaJuda ange ngabuza lowo rabi ngathi rabi bekungaba lukhulu yini kuwo ukuba ukholwe ngabaprofethi na wathi ngiyabakholwa abaprofethi ngathi kwizaya isishiyagalolunye isithupha wayesho ukuthini sizalelwe indodana na wayekhuluma ngobani na wathi wayekhuluma ngomesiya ngathi manje-ke umesiya uyozalwa na yebo wayezozalwa ngathi manje-ke uma ezozalwa uyoba noma nomama yebo uzofanele abe nomama futhi uzofanele abe nobaba futhi washo ngathi ngokoqobo futhi bekungaba kuni yini kuwo kuba ukholwe ukuthi lokho ungebe yi ukuthi uNkulunkulu uJehova umkhulu owavula olwandle lobomvu wayengeke azalale ngane ngokuzala kucebilene yebo wayelapho wathi kodwa ungeke wamenze uNkulunkulu abathathu ngathi akasuye uNkulunkulu abathathu ngathi buthelele buni masiya yoba yibo uNkulunkulu na wathi uyoba uNkulunkulu ngathi manje usukutholile manje usukutholile uNkulunkulu lokho kuyikho impela wese ke ezama ungitshela wathi awu lo muntu wayeyitsela lo Jesu seNazaretha wayeyisela ngathi rabbi wayeyisela kanjani na awu wathi imibhalo yena uqobo yasho ukuthi wayeyitsimini yombili ngosuku lesabatha wayesethatha umbili ngathi manje rabbi wazi kangcono kakhulu ngombhalo kunalokho umbhalo wenu uqobo uthi lokho kuvunywe ngumthetho kusemthethweni ukuba umuntu ahambe futhi adle umbili omningi ngokuthanda kwakhe okuwudla kodwa angawufaki esakeni lakhe futhi awukhiphe umthetho wakini uqobo urabi futhi wamalapho kancanyana wakukholwa ngoba wafakaza wathi hemva kwesikhashana wathi awu yini yini eyabangela amehlo kajohn wathi wena wakwenza kanjani na ngathi ngegama likajesu kristu wayengazi wathi awu ungeke wanquma unkulunkulu abe yizijuqu ezintathu ngathi wayengujehova enziwe wabonakalise enyameni rabi yilokho ayeyikho wayengujehova enyameni igama lakhe qobo lobuntu lelo lokuyigama lokuhlenga ngoba alikho elinye igama elinikiwe phansi kwezulu umuntu angasindiswa ngalo kuphela ngalelo gama lobuntu lokuhlenga inkosi ujesu kristu kunjalo wayengunkulunkulu ungunkulunkulu uyaba ngunkulunkulu ukuze kube phakade kunjalo impela inkosi ujesu kristu manje ngikholwa ukuthi ibandla labezizwe masingilizo ukupheleliswa komzimba webandla labezizwe iminyango phakathi kwejesu wathi kumathewu amashumi amabili nane ngizothatha lo mbhalo woda okomzuzu wathi baye kunyathela phansi izindonga zejerusalema kuze kuqedwe isimiselo sesikhathi sabezizwe manje bekusasane kwandikezwe inkosi yethu Jesu kumathewu amashumi amabili nane ukuthi abajuda ayezokhishwa esithombeni uDaniel wathi emuva ngale kumaprofeti abadala washo ukuthi kuyoba namasonto angamashumi ayisikhombisa namanje abelwe kumajuda nomesiya uyofika inkosana uthi uyoprofetha phakathi kwamasonto angamashumi ayisikhombisa okwakuyimi nyaka eyisikhombisa wayezonqunywa phakathi kungani ukuthi kwakuphelele kanjani uJesu washunyayelwa namashi iminyaka emithathu nengxenye eyodwa futhi wabethelwa kodwa kunemithathu lokho kufike kungene ngoku lona omunye umbuzo lapha kuneminyaka emithathu nengxenye yabele wona kumajude kuzofanele manje uma nizothatha isambulo sahluko sesikhombisa uJohane wabona izinkulungwane eziyikhulu namashumi amane nane zamajuda zonke zibekwe uphawu zezizwe eziyishumi nambili zakwa-Israyeli yabona ukuthi ngisho ukuthini na nokho kusengaphambili ukuba kwenzeke ngokuvela manje bukane ukuthi kuhle kanjani ngaphambi kokuba sivale manje bhekisisane ukuthi kujikeleza kanjani kanjani manje lawo majuda kade esithi beziwe manje namajuda lapha iningi lawo lapha nje liyawazi ukuthi anjani aphethe umcebo womhlaba futhi nje angabantu bemali futhi yiloko kuphela ongakwenza ngayo niyabo futhi angazidlayo ngempela futhi awanaki futhi angeke alalele kodwa lelo akusiwo lawo ayekhuluma ngawo uma nizoqaphela manje bezizwe manje bhekisisane kusasele iminyaka emithathu nengxenye yala majuda manje ujesu washo ukuthi umuzi waseJerusalema uyonyathelwa ngabezizwe kuze kuthi isimiselo sesikhathi sabezizwe manje nina bantu enikholwela ezimiselweni zezikhathi nithinike ngalokho na kuze kuqedwe isimiselo sesikhathi sabezizwe futhi nxa izimiselo sesikhathi sabezizwe sesiqediwe isikhathi sabezizwe sesiqediwe kodwa ke umuzi uyobuyiselwa unikezwe amajuda nojesu waqhubeka ukuba asho ukuthi isizukulwane wathi nxa niphuma bese nibona umkhiwane usuqekaza nayo yonke eminye imithi iqekaza wathi niyazi ukuthi ihlobo selisondele wathi kanjalo nxa nibona lezi zinto ezifezeka yazini ukuthi isikhathi sesisondele emnyango futhi ngiqinisile ngiyasho kini ukuthi lesi sizukulwane asikudlula zonke lezi zinto zingakagcwaliseki manje bakubhekisisa kuleso sizukulwane ilokho ayikhuluma ngakho lutho nhlobo lelani wathi isizukulwane esibone umkhiwane uqekaza manje bhekisisane wathi umkhiwane nayo yonke minge mithi manje ngamanye amazwi uyoba khona inkuseleleyo yomhlaba wonke lesikhathi manje bekuzisani lesi siprofeti ukuthi sisebenza kanjani phakathi futhi nje sixubana thaqa ngokuphelele manje bekuzisani yonke eminye imithi iqhakaza uvuseleleka umuthi uma uqhakaza uyavuseleleka kunjalo na manje noma ubani uyazi uthi Jesu iprofeti ukuthi ngiwane uhlala njalo uyijuda siyakwazi lokho yijuda manje futhi bukani Joweli ngenkathi uthatha wathi ukushiywa izibotho kudliwa inkasa ukushiywa inkasa kudliwa isikhonyana nokudliwa isikhonyana uma niqaphela leso izinambuzane zifanayo izigaba ezehlukene isibotho inkasa isikhonyana konke kuyisilokazane esifanayo nje kuyizigaba ezehlukene zokuphila kwaso manje besizani leso silokazane esifanayo siqala kudla kulomuthi wamajuda emuva lapho siwunqume uwe futhi sidala ukudla sidle 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 siyowufikisa esikwini kodwa ke wathi ngiyobuyisela isho inkosi yonke iminyaka inkasa eyidla nya futhi ngiyokwenzela abantu bami injabulo niyabo manje umuthi udliwe waze wayefika phansi abazizwe wafakela kuwo lelo qiniso kulungile sifanele siveze isithelo manje nxa sekufika isikhathi sokuphela nxa sesifika phansi kupheleni uma ngikubone kahle ivangeli linjalo kufanele kube nevuselele enkulu eyenzekayo manje benazi yini ukuthi ifleke lamajuda liyifleke lidala kunawo wonke emhlabeni na futhi kade libekwe lifihliwe iminyaka ezinkulungwane ezimbili ngaphezu kwalokho cishe iminyaka engamakhulu angamashumi amabili nenhlanu ifleke lamajuda leyo nkanyezi kadavide enemicitsho eyisithupha aligazi lipakuze iminyaka engamakhulu angamashumi amabili nanhlanu kusuka ekuthumbeni kwebhabhiloni futhi manje ngoba umbuso wamaRoma wabengamela noMesiya uyafika futhi bakwenqaba futhi wahlakazekela emimoyeni yomini yomhlaba kodwa benazi yini ngoMeyi zisithupha ngo-1949 ngelo fulegi libuyela phezu kweJerusalema futhi na benazi yini ngoMeyi zisikhombisa ngo-1946 ngeleyosi inkosi yabonakala kimi ngosuku olulandelayo yenhla lapha futhi yangithumela emhlabeni wonke kuba ngilethe evuselela na ngakho lokho kusa okulandelayo ngenkathi lelo fulegi liphakanyiswa eJerusalema njengoba kusekushoneni kwelanga ngaleyo ntambami ngelosi yenkosi yabonakala lapha e-United States ngesikhathi esifanayo nxa nibona umkhiwane layo yonke eminye imithi iqhakaza bangabokhumbula inkanyezi le ngaphansi lapha emfuleni i-Ohio yeminyakeni eminingi edlula ngenkathi ethi nasi isithombe sayo lapha namanje ngenkathi yedla wathi umlezo wakho uyophuma njengomanduleli wokufika kwesibili njengoba uJohane nje waphuma njengomandulelo wokufika kokuqala futhi bukani umhlaba jikelele ushanele imvuselelo amashumi ezinkulungwane eziphindwe kazi inkulungwane nezinkulungwane nemvuselelo enkulu bonke somthetho nabo bonke abehlukene ndawo zonke phezu kwezwe namabandla amakhulu athi izinsuku zikabhili sunday sezidlule kodwa ngenkathi sebebone ibandla liqala ukuvuseleleka abantukazana babefanele basindiswe ubuso babo uCharles Fuller wayezothatha indawo kodwa wayesegugeka kakhulu ngakho bahamba noBilly Graham ngokunikwa thatha uBilly Graham noma ibandla leBaptist lakwenza futhi bonke bamzungeze noBilly Graham akasuye umshumayeli uhafu umfo wethu Neville anguye ngakho mayelana nokuba ngumshumayeli hayi qhabo lutho dlobo kodwa kuyina athi ngeke bakwenze kungokuphilayo nawo wonke umuntu ekuzungezile bebuthana uBilly usho into efanayo niyabo bathi ngeke bakwenze futhi bathi ngeke kwenziwe ukugcwalisa izinto kaNkulunkulu babenge na umoya ukuba babuthi ndende wonge ngakho bathingeka bathathe yizo kuba babuthele ndende wonge ngakho benza noBilly ungumshumayeli wezwi lecokama futhi babuthele ndende wonge ngakho lokho kufaka bonke abayibonge kama nje ababandayo embuthanweni wabo nomuntu ophezulu kwemvelo nokuphilisa kukaNkulunkulu namandla nokusebenza kanjalo njalo ngezimangaliso zikaNkulunkulu kubeka leli ibandla umlabakazo lithiwa namafuthi sibanintsake emfake emuzalelweni yabo nebandla eliyilo ngekaba njeli bantayo naline vuselelo yalo futhi nangu Israel ejika nevuselelo yabo ngine filimu enhla lapha endlini yami khona manje imizuzu emithathu kube phakathi lobusuku futhi sinesithombe salo majuda engena engena niyibonile kwiphephabhuku iLuke nemikhumbi ilayishile isuka le ezansi eIrani nasezansi lapho lawo majuda awazange azi ukuthi uJesu wake waba semhlabeni ehlela lapho ekuthumbeni kweBhabhiloni ilokho kuphela ake akwazi alima nikubonile kwiphephabhuku iLuke noma iLife nawo lawo lapho ayelima khona kabathuluza abadala khona futhi ke kathi ebona lawo maphalo yangena acabanga nakhuke ngoba uNkulunkulu wawatshela ayezoba sezansi lapho futhi eyothwalwa abuyisela eJerusalema ngamaphiko okhozi ujalwa lapho-ke namajuda athi nakhuke aqhubeka ngovu futhi zinazo izithombe zawo nephimbo lawo qobo futhi kwaxoxisana nawo evele emhlabeni ujikelele mangi awo ebelethe abakubo abadala nabo bephubuthekile nabakhubazekile futhi aphume emkunjini evele kuzo zonke izingxenye ezahlukene zomhlaba engena futhi baqala ukuxosha abatwala bewafake besakeni bewaxosha phansi futhi namhlanje sebethola imithombo yamanzi elingelivelele kakhulu iphele yizwe likhulu kunawo wonke kwezolimo emhlabeni ulwandle lufile luphethe incebo ningi kunawo wonke umhlaba uhlanganise ndawonye amajuda ayabuya bekufihliwe kwabezizwe kodwa akuthakaza njengembali bathi kuwo amajuda bathi nibuyela kuzofela ezweni lendabuko athi sibuyele kuzobona umesiya ukuphi na ufanele kuba lapha fowethu uma ubona umkhiwane ukuthakaza wathi lesi sizukulwane asiyikudlula kungakagcwaliseki konke bukani ivuselela nabakholwa ngegama nje bukani ivuselela nebandla ibukani ivuselela ingena namajuda abheke ukufika kukamesiya ibandla ibandla eligcwaliswe ngomoya nobukazi ene izintombi nezibali zibanini zazo ziyoya esidlweni sakusihle somtshato amajuda azothi lokho yilokho nangu uNkulunkulu wethu ebesimlindele nakho lapha izinkulunkwane zakho eziyikhulu namashumi amane nane abakaraselayithi bacoveka khona nanko lawo majuda emila apho ayomemukela athi nango uNkulunkulu wethu ebesimlindele ayombona athi wazithelaphi na wazithelaphi lezo zizibazi esandleni sakho na wathi ngazithela endlini yabangani bami kunjalo indlu yabangani bami uyakwenza njani na ibandla labezizwe liyothathwa lingenise enkazimuleni nomlobokazi uyoshadisa kuKristu wazaziza kanjani uJosefa kubantu bakuba na wakhipha bonke abezizwe ebusweni bakhe impela wakwenza kuyokwenzekani ensalini yenzalo yezifazane na uDrako wakhwifa amanzi emlekeni wakhe ukuba yenze yibi uJesu wathi baya kuphonswa ebumyemeni obungaphandle futhi kuya kuba khona ukukhala nokulila nokugedla amazinyo amahora amakhulu ezinhlupho nezivivinyo ziyofika ebandleni labezizwe kuyokwenzekani-ke na lapho kufika ubufela ukholo nxa uNkulunkulu esehlukanise yonke into nalawo majuda ngaleyo uJesu yabuya njengoba uJosefa yenza ngenkathi bezo uJosefa ngenkathi ekhipha bonke abalindi bakhe yayake into futhi wabona uBenjamin omncane nabo bemi lapho nabo bephenduka ngokubulala uJosefa babecabanga ukuthi babembulalile uJosefa futhi nangu wayemi phambi kwabo wathi ngikuJosefa ngikufowenu baseke bethuthumela ngempela ungujosefa manje siyamazi lapho eyothi ngikujesu ngikumesiya bayothi hohe manje yini esizoyithola konke kwenzele enkazimulo kankulunkulu angeke kube yakhe awu babemuze khala izinyembezi kuze kuyofika esigodleni sikafaro ujosefa ebakhalele izinyembezi linda ujesu aze abone la majuda adingeka awashaye ngoba umpuphuthe ukudedela thina bezizwe sibe lethuba lokungena lelo kuyoba yihora ngiyanitshela uyothatha lawo majuda ungagadadeki neze lawo majuda ayosindiswa yebo mnumzane kuzofanele kube lapho futhi lowo ngumbono wami wakho angikuboni noma kuyiphi enye indawo empaleni ufanele ugcine labo abathathi bendawonge futhi ufanele ugcine intombi elele ibandla liyoba ngokwetshelekile nje libe ngelivuma izono yabo ufanele uthole ibandla lokho ngokuthi ijuda kuqala elingumuntu ophuphuthekisa siwe nje elinde olayinini oseceleni kufanele uthole isinyathelo esenyukayo zilandelayo okuyintombelele eyayilibele futhi nje yaphuma yase iye ebandleni yase ijoyine ibandla umfo omuhlanyana bese ke ufanele uthole ibandla lokomoya uthwithi omlobukazi nango emi labo bantu abathathu ungeke abaxovekile nakanci abafani bonke hhayi ufakazi kajehova esho ukuthi kukhona izikulukwane eziyikhulu namashumi amane nane ngumlobukazi iphutha lelo lowo ngamajuda nebo ukhona umlobokazi amajuda nentombelele futhi ubathola bonke bese uthi awu bonke bathathu ezindaweni ezihlukene bonke ba izigaba ezehlukene ezintathu zabantu impela bangeke. bese ke nxa uJesu sibuyela emhlabeni amaJuda yini na abathena basethempelini futhi nxa uJesu sibuya ufika nomlobokazi uJesu ufika kathathu ufika kokuqala ukuhlenga ibandla lakhe ufika kwesibili ukwemukela ibandla lakhe ufika kwesithathu nebandla lakhe niyabo impela ngakho konke kungukufika kukhulu kukodwa kuphelele konke nguNkulunkulu omkhulu oyedwa ophelele konke nguKristu omkhulu oyedwa ophelele ibandla elikhulu elilodwa liphelele ukuhlenga okukhulu kukodwa kuphelele yonke into iba ngumuthathu kodwa konke kukoyedwa yabo akusibo abantu abathathu hayi ukuthathu lokhu ngumuntu oyedwa nje ibandla elilodwa umzimba wodwa uKristu oyedwa inkosi eyodwa kini nonke nangani nonke nokunye kanjalo konke kunye inkosi imbusise sengilethele isikade sidana inkosi ithanda manje uma ngitshela ukufika futhi ebusukini obumbala noma ngeso lebusuku noma into efana naleyo uma umelusi lapha nginalutho olusenhliziyweni yakhe ngizama ukuphendula lena lapha oh ukhona uthi izomuhle kakhulu lapha bangaki abebengathanda ukuyizwa na oh ngiyayithanda nje ake ngedlule kuyo futhi ngokusheshsha ngempela ngaphambi kokuba sibuyisele inkonzo kumelusi lalelani lona nje Ukuphi lapho amatshe eRep amele ini lawo matshe esambuleni amashumi amabili nanye na lowo ngomuhle chaza izidalwa eziyizilo ezine zesambulo isihlanu nanko omunye omuhle obana amalunga angamashumi amabili nane na nanko omunye omuhle niyabo yayisho ukuthini intambo ibomvu kugenesisi wamashumi amathathu nesishiya galombili na niyakhumbula wahamba wayesethatha umalukazana wakwakhe uQobo wayesehlala naye njengesifebe wayesenza intengo futhi uyavela bese kuthi nxa umntwana evela babeka intambo ibomvu bayithandela ikhanda lakhe wafuqela ngaphandle kwasekuthi ubuye uyangena olandelayo uvika phambi kwakhe lowo muhle kuyikho impela yini izipho ezizojingela mayelana nokufa kofakazi esambulweni seshumi nanye na kungenkathi uMose noElija ebuyela imvuselelo ezinkulungwaneni eziyikhulu namashumi amane nane yini izipho na bhekisisani ukuthi iziyini lokho kuhle kakhulu bayoba kuba bangcwele emva kokweminyaka eyinkulungwane nanko muhle mfana kuyo busa na soboluni lomzimba bayoba nalo na Siyo zahlulela kanjani izingelosi na? Kungani izinwele ziba ngezezingelosi kwabaseKorinte bokuqala na? Incwadini kwabaseKorinte bokuqala. Iminye emihle, emihle ngempela. Inkosi imbusise ngethemba ukuthi inkosi iyasivumela ukuba sibuthane futhi sixoxe lezi zinto. Konke kungokwenkazimulo yakhe. Singahle singavumelani phezu kwemibono yazo. Kodwa ngizosho into eyodwa. Uma nonke nithola okukhulu impela ukujabula nizizwa njengoba yenza ngikhuluma ngazo sinesikade simnandi amen amen kulungile inkosi mayibe yinhle ngempela kini ningazikhohlwa izinkonzo lisakaza ku Comfort Neville manje lokho ku WLRP ngomgqibelo kuseni ngibele sishiya kalolunye ngqo usicela ngabane bakwa Neville futhi ngilesiqiniseke ukuthi bazonisiza vulani nibalalela futhi uma ngingaphumelela uma ngibuya ngesikhathi noma ngibone ukuthi ngizobuya ngizoshaya la nkosikazi uma inkosi ngivumela ngibone umfethu Bosi omdala othandekayo nonke futhi ngizobuya ngesonto ebusuku inkosi ibe yinhle kini manje futhi umfowethu Melusi woza lapha umzuzu nje futhi makathathe inkonzo futhi ungakhohlwa umkhuleko womndeni uJesu ufuna ukuhlangana nawe la uzothatha yonke iminako yakho ungakhohlwa umkhuleko womndeni niyalithanda lelo na bangaki okhulekayo ekhaya lakho uQobo na ake sibone yonke bonke lokho kuhle hlalani nisondele kuNkulunkulu yibani bahle bantwanyana uNkulunkulu uzonibusisa kulungile mfowethu Neville